Ngiyabonga futhi Neville, inkosi kubusise, sanibonani kuseni bangani, ngempela kuyinhlanhla kuba lapha futhi kulokhu kubusa kulenkonzo yenkosi. Futhi nje ngiyaxolisa kakhulu ukuthi asinalo elinye ikamelo lokubeka abantu osebandleni elincane, alithwali kakhulu kakhulu, kodwa sijabula kakhulu ukuthi nikhona futhi ngiyathanda ukwenza umnikelo ukusilinda ngokubekezela, futhi sizokwenza konke okusemandleni ethu ukunilethela izwi lenkosi ngendlela enhle kunazo zonke esikwazi ngayo ukulileta. Futhi manje nje ngilelinenekazi elincane esanda kungena futhi belinengane ezobusisa kulokhu kubusa, futhi lasilibona ukuthi belishiywa yisikhathi laselithi nje lizolinda. Ngikaze ngibone wesifazane ngaphambilini, kodwa ngikhulekela ukuba uNkulunkulu ambusise futhi amnike okwenzebo yakhe izibusiso zakhe enhliziyweni yakhe ngenxa yokubekezela kwakhe ukuba alinde. Manje sekuze isikhathi sonyaka lapho kuzophola khona, futhi kungeke kushise kakhulu lapho siminyene phezulu phakathi endlini yokukhonzela, futhi siyethemba ukuthi uNkulunkulu uzonibusisa ngokunothile nonke.
Now I would like to say just a few things here just before I
manje ngizothanda ukusho nje izinto ezimbalwa lapha nje ngaphambi kokuba ngikhulume. Nginikezile ukuthi bengizokhuluma kulokhu kusa uma inkosi ithanda esifundeni se imimoya emoyeni ovunguzayo, kodwa ungishintshele sona nje. Ngikaze ngazi ukuthi ngizothini kwaze kwaba mhlawumbe nje imizuzu embalwa ngingakezi emhlanganweni.
And I've tried the second time now.
Futhi ngizamile kwesibili manje kuleso sifundo, futhi ngehlulekile ukuthola impendulo ebuye kuNkulunkulu. Angazi ukuthi kungani njalo ngiyathanda njengoba nonke nina befundisi lapha nazi ukuthi umele ulindele enkosini ngalokho ozokusho. Izolo kusihla ocingweni lwangase sengibe no ucingo luvela kude lezansi ndawo nathizeni eKansas. Abanye abantu bebefuna ukuthuthela lapha ngevikelizayo, bathi bazuyile ukuthi sasizoqala umhlangano izimpawu ezisikhombisa ngesanda kwedlula nje iminyaka yebandla ezisikhombisa ezihambini. Nomyeni wakhe uza ngomsebuluko ukuzomtholela umsebenzi eLouisville ukuze asebenze ngenkathi behlezi eduzane ngokwanele ukuzozwa lezo zimpawu ezisikhombisa. Ngathi lokho kungathatha cishe izinyanga ezintathu nenikazi. Asinendawo lapha ukumemezela khona umhlangano nokunye nokunye. Akukho okungakunakekela lapha edolobheni, akukho okungahlalisa abantu. Ngingathanda ukuthi ngesinye isikhathi mhlawumbe uma uNkulunkulu ethanda ukuba nalokho phandle emkhankasweni ndawo ndawo, ngiqalise umhlangano ongaba cishe izinyanga ezintathu, futhi ngiqale nje khona ngo lezo zimpawu kanjalo ngaphandle emkhankasweni. Kodwa-ke abantu bengahlala nje ngokukho phakathi lapha kuqala kusuka esahlukweni sesithupha sesambulo kuye kweseshumi nesishiyagalolunye. Ngakho-ke ujele izimpawu ezisikhombisa, izinhlupho ezisikhombisa, omaya abathathu, osifazane ohlezi esilweni sibovu, naba izinkulungwane ezikhulu namashumi amane nane. Oh, kunokuningi kakhulu kwakho okungenayo ukubophela lokho ngaphambi kokunikezwa kwezimpawu zesikhombisa. Wehle inhlupho yesikhombisa, icilongo lesikhombisa likhale, futhi kuneziningi kakhulu zalezo zinto konke kubophela lokho ndawonye, futhi ngakunye kwakho isifundo esikhulu sosuku ngokwakho.
Now let us bow our heads.
Manje asikhulumise amakhanda ethu umzuzwana nje senzele izwi lomkhuleko. Singakakhuleki, bangaba khona yini phakathi lapha abangathanda ukukhunjulwa kulomkhuleko, futhi ngenza naziwe ngokuphakamisa izandla zenu, futhi enhliziyweni yenu ucabangani kuNkulunkulu nje lokho enikudingayo manje, futhi ngiyakhuleka ukuthi uzoninika khona.
Almighty and gracious God, who is the prayer answering God?
Somandla noNkulunkulu noMusa, uNkulunkulu uphendule imikhuleko. Baba wazi bonke kudingwa ngabantwana bakhe.
You noticed before we were born.
Wasazi ngaphambi kokuba sizalwe, futhi waba nezinyathelo zethu zibaliwe, zona kanye izinwele zethu zibaliwe, namazwi ethu onke alinganisiwe esilinganisweni sakho. Ngakho Nkosi uNkulunkulu, ake kulokhu kubusa sizinakisise lezi zinto, lesi sifungo esiyisibopho esinaso phambi kwakho. Eziningi zalezo zandla besiphakanyisiwe kulokhu kubusa lapha kulombuthano omncane, mhlasimbe bekungokomkhuleko wemizimba yabo egulayo othandiweyo oshonile. Wena uyazazi izinhliziyo zabo nakho konke kungaphakathi kubo.
For when you stood here on the earth in form of a human being,
ngokuba ngesikhathi ume lapha emhlabeni esimene sesidale singumuntu esibizwa ngoJesu inkosi yethu, wazi yona kanye imfihlo yenhliziyo. Yonke into abantu abebengayicabanga ezinqondweni zabo, ubungabatshela masinyane lokho abebecabanga ngakho. Yini ukuba nezindle ngalezi zinto ezinje enhliziyweni yenu na? UJesu wayibona imicabango yabo.
And we read in the scripture that thou art the same yesterday, today, and
forever. Sifunde empalweni ukuthi wena unguYesu olamuhla naphakade. Kulotshiwe futhi ukuthi lapho kubuthene ababili noma abathathu, ngiyakuba khona phakathi kwabo. Ngakho ulapho kulokhu kusa esimeni sikaMoya Ongcwele, futhi wazi sonke isifiso esisenhliziyweni yabantu.
I pray thee, Father God, that you'll speak back.
Ngikhuleka kuwe Baba uNkulunkulu ukuthi uzobaphendula bese uthi kufeziwe. Isicelo sakho sesiphenduliwe futhi ngikuthumelele isiqiniseko namhlanje ukuthi konke lokho okucelile sewunikezwe khona. Nkulunkulu sikhumbula kakhulu labo abangasindisiwe abaphakamise isandla sabo, makuthi leli kube yihora ukuthi bazokwemukela uKristu njengomsindisi wabo.
Before the meeting closes today, may there
ngaphambi kokuba umhlangano uvale namhlanje, makube khona okwenzekayo Nkosi obekuzoletha ubukhona bakho busondele kakhulu kubantu, ukuze bazi ukuthi lowo nguJesu ofanayo wahamba eGalile umi phakathi kwabantu bakhe. Bangahle bahambe besuka lapha namhlanje nesiqiniseko esifana nesalabo ababevela emawosi ngaleso sikhathi, ngikathi besendleleni yabo ebuyele emuva emva kokuhamba naye usuku lonke, bekhuluma naye, naye ekhuluma nabo, kanti futhi babenomqondo omncane ukuthi kwakunguye.
Oh God, so many times we are like that.
Wo uNkulunkulu, izikhathi eziningi kakhulu sikanjalo. Ukhuluma kithi ngobushona kwelanga, ekucileni kwezinyoni, ekuhashazeni kwamacembe, ekuqhakazeni kwezimbali, emahubweni ebandla, futhi sikuqonda kancane kakhulu ukuthi nguwe.
In the sick rooms and the hospitals,
emagumbini abagulayo esibhedlela, ezinye izindawo eziningi, ukhuluma nathi futhi siqonda kancane kakhulu ukuthi nguwe. Manje Nkosi, sisabuyela emakhaya ethu kulokhu kusa, kwangathi thina njengoba benza siqonde, kwangathi ungenza okuthile namuhla phakathi kwethu njengoba wenza emuva lapho. Bazi into owayenza lapho ngaphambi kwabo, wakwenza ngaphambi kokubethela kwakho, futhi bazi ukuthi leyo kwakuyinkosi evukileyo. Babuyela emaqenjini abo bejokoza futhi bedumisa uNkulunkulu, ngoba bazi ukuthi wayephila, futhi bathi ngabe izinhliziyo zethu bezingavuthi kithi lapho ikhulumisana nathi endleleni na? Sikubonakala kwakho lapho futhi wenza ukuthile njengoba wakwenza ngaphambi kokubethela kwakho. Wafakazisa ukuvuka kwakho ukuthi wawunguJesu ofanayo, wababangela ukuba bakhumbule zonke izixoxiswano zabo nawe.
You've talked with us all week, Lord.
Ukhulume nathi iviki lonke Nkosi, manje vela phakathi kwethu futhi uzazise enhliziyweni ngayinye edingayo, ngokuba sikucela egameni likaJesu nangenxa yakhe. Amen.
Places, because my desire this morning is indeed you, that your hearts might be
he lifted up, that you might rejoice with me in spirit and gain this mighty knowledge and this spiritual wisdom and the understanding that you are going to need when the time comes of the persecution that's going to come just before I rapture my bride. You will not endure my wrath, my children, but persecution will come upon you to set you on many sides. You will be tried, but if you lift up your hands and raise your voices in my behalf and testify, when the going is hard, I will come down and witness through you. I will ward over you the evil devices of the wicked one, because I have spoken to you from my spirit, and if you will listen to my voice as I plead to you this morning, you will have no cause to regret it. Thus saith my spirit. Hallelujah. Thank you.
Now the congregation shall pray. Our Father, who art
manje ibandla lizokhuleka baba wethu osezulwini malingcweliswe igama lakho mbuso wakho mawufike intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini
give us this day our daily bread
siphe namuhla isinkwa sethu semihla ngemihla futhi sithethelele iziphambeko zethu njengoba nathi sibathethelela abasonayo
and lead us not into temptation but deliver us from evil
futhunga singenise kulungeni kodwa usikhulule kokubi ngokuba umbuso ongowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade amen
that if my pen should be a sculptor's tool
Ngubepeni lami belingaba ithuluzi lomqophi bese kuthi ke iphepha lami libe yitshe liqinile nalamagama engiwashoyo manje efanele aqoshwe phezu kwalokhu ukuze aye kubo bonke abantu
God's Holy Spirit has strange ways of
Moya ngcwele kaNkulunkulu unezindlela ezingajwayelekile zokusebenzana nabantu bakhe izikade eziningi ngezimangaliso nangeziphiwo nokubizwa okungaphandle kokuphenduka lokho uNkulunkulu akunikezela kubantu bakhe ngomusa wakhe Ngisekhaya manje kuthi kuba yiholiday elincane ngivame ukuthatha lesi sikhathi ekhaya kuba kuhambisane kulesi sikhathi sonyaka ngoba ngiyakuthanda ukuziphumulela uma ngiya kozingela ezinkwejeje. Futhi bengise zase Kentucky nabangani bami kuleli viki ngizingela ezinkwejeje kuyindawana yami engiyithandayo.
Somehow I was discouraged.
Ngandela thize ngaqeda umdlandla hayi ngamashi ngoba angizithelanga ezingwejeje kodwa nje ngazizwela ngiqeda umdlandla ukuthile wakungitshela ukuthi ngimele ngibuye ekhaya futhi ngalala emotweni sengibuya ngonyaka odlule njengoba nonke nazi okusempalweni nasebufakazini nasemathepini Ngangihlezi endaweni lapha e-Indiana lapho inkosi uNkulunkulu yedla futhi yakhuluma nami ukuthi inkonzo yami yesibili eyayisilungela ukuba yenzeke esikhathini esiseduze esizayo futhi kwakhulunywa kwavela izingwejeje ezintathu nonke niyayazi indaba ngiqinisekile ngandela thize ngenyuka ngomgwaqo nga ngisakhulula bonke abanye abafana abahambe ngiyakuzingela ngangaba nokuzizwela okungetshwelekile kuba ngiye kule ndawo futhi kwakungaphambi kokuwusalina futhi ngangingazi ngisho noma babezozingela noma cha kodwa ukuthi ngangizofika ngale nsimini lapho ukuzingela kusho ukuthi ukuzithola uweda ngokwakho ukuzokhuleka futhi ngamisa imoto futhi ngehla ngase ngihamba ngiwela umgwaqo futhi ngangena ehlathini futhi nje ngaphambi kokuba kuphume ilanga kusempondo zankomo kuntwela ngangimile futhi ngasho yize lincane lomkhuleko njengenjwayelo futhi ngitshela ubaba ukuthi lokho nje ebengikudinga ukuba angiphe khona angikholelwe ekumosheni noma yini noma ukuphupisa angigazi ngidubule inyoni empilweni yami ngiyenze isichuse sokuziqeqesha noma ngabe yini enye
or give to someone that
ngikuzikelayo ngiyakudla noma ngikuphe omunye okudlayo ngikholele kumosheni noma ngabe yini angikholele kwenzeni lezo zinto ngoba kulungile
then as I turn and start
ngakho ngisajika futhi ngaqala kuhamba hamba ngendledlana yezinyawo etshelekile ngasohlangothini lwedlelo ewelela ekwakhekeni kuka L emahlathini nokuthile okungavamile kwenzeka ukwazi kwami konke ngigaze ngibe nanoma yini njalo Ngabuka esiqongweni sequma esinqeleni sami lapho ngakimi khona futhi lapho kukhuphuka kuvela okunjengesiqongo sequma kwavela uthingo lenkosazane oluthathu futhi ayihamba amafidi angamashumi amathathu okuphakama. Ngokuqala ngabuka futhi ngabona kukhanya ngase ngiguqukela emuva nje ngoba ngacabanga ukuthi kungahle kube ukuphakama kwelanga. Phezu komcabango wesibili kwakungekho ngaselangeni kwakungaseningizimu nenginto kwakubushelelezi kunamafu lina yonke indawo. Lapho kwakungu-August zingamashumi amabili nanhlanu ngolwesihlanu olwedlule ekuseni futhi neyazi belina kanjani futhi kunamafu obushelelezi yonke indawo. Futhi ngaphinde ngabuka futhi nakho-ke lapho kwakukhona kukhula kuya ngokuba kude futhi kube kude uthingo lenkosazane oluthathu ngakhumula isigqoko sami. Ngabeka isibhamu sami phansi ngaqala ngihamba ngibheka ngakulo nezandla zami ziphakeme into ethize nje yathi kungitshela ukuthi lokhu kuseduzane ngokwenele. Ngangizohlala phansi futhi ngikhumule amabhuzu ami ebengiwagqokile ukuba ngibone ukuthi bengingahamba ngisondele kancane kodwa ngafinyelela ngaphakathi kwamayadi ambalwa alo ngase ngibone umbala walo uhwalala njengenkungu ihamba izungeza. Ngama nganganyakaza esikashenyana kwakuphuma ngqo esiqongweni sentatshana. Futhi ngabukela lapho luthathu olunye ngakwesokudla olunye ngakwesokunxele bese olunye phakathi nendawo egijima ehlela kokufana nendishi eyodwa noma ngabe kokuyini kwakuphila lalihamba-hamba futhi lenza ukushukuma kwalo futhi ngama lapho nje kusenza sakuba mpunga kuntwela. Ngaphenduka ngabinde ngabuka futhi ngase ngimemeza kakhulu, oh Nkulunkulu, yini obungangayazisa inceku yakho na? Khona lapho-ke umoya wenkosi wangena wosuthi uJesu wethestamente elisha unguJehova welidala washintsha kuphela isifihlabuso sakhe esuka emoyeni eba ngumuntu. Lokho kwakufakazisa kusobala umlezo wami ngaye ukungazisa kwaqinisekisa ukuthi le minyaka engamashumi amathathu nanye ibingesilo yize. Lapho sengikalile ukusondela laqala ukuhamba futhi lwehlela kulesi siga esisandishi laseke liyanyamalala ngenyuka ngasondela ngake sabe ukusondela eduzane ngoba wayengimisile ngaphambi kokuba ngifike lapho. Ngaphenduka ngase ngiyaqaphela ukuthi lokho kukhanya indlela okwakungikhanyela ngayo kwakufana ncamashi njengesihlahla engangihlezi kuso ngonyaka odlule lapho izingejeje zavela khona. Mizuzu yethu yayibe ngamashumi amathathu nanhlanu noma amashumi amane kamuva ngehlela ezansi emahlathini nangale ezansi kwemifudlana nokunye nokunye ngaze ngafika kulesi sihlahla esehlukana amagumbi amane mpumalanga nyakatho entshonalanga neningizimu amagatsha amane esihlahla ephumela ngaphandle. Ngase ngikhwela kuleli gatsha futhi ngahlala phansi lapho engangikhona lapho ngitshela khona ngalowo mpalo uma ukuthi kule ntaba nqukuleka. Futhi ngisami lapho kancinyana ngingakacabangi nokho ngothingo lenkosazana kwase kusukile emqondweni wami ngama lapho futhi lona bekunginyaka omubi kakhulu ukuzingela izingejeje yonke into ishiye isikhathi akukho zingejeje.
I thought right here is where God gave me them squirrels last year to speak into existence.
Ngacabanga khona lapha yilapho uNkulunkulu anginikeza lezo zingejeje ngonyaka odlule ukuzikhuluma zibe khona. Ngakhumula isigqoko sami futhi ngase ngithi Nkosi uNkulunkulu uzenguJesu ofanayo uzengu uNkulunkulu.
And something said to me, how many do you need this time?
Futhi into ethize yathi kimi zingako zidingayo namhlanje na ngathi njengoba nje ngenza ngesinye isikhathi umkhawulo futhi ke ngathi ngizoba nalo mkhawulo ngaphambi kwehora leshumi nqo namuhla. Futhi ngokungavamile nje njengoba kubukeka khona lapho nje ngangisendaweni embi eneminyane kakhulu eyayihlaselwe yimiyane nohlobo lwendawo eyixaphoze kwase kuphuma nomiyane omkhulu weza ukuzongiluma khona impela ngasehlweni. Ngase ngithi akukho namunye ozongikhathaza namhlanje akukho kuphebeza noma ngabe yini ngami futhi ngingazelele ngathi ilanga lizokhanya emizuzwini ngamashumi amathathu. Futhi ngingakaqedi nokusho lokho kwaze kwaba nje emva kwami ingejeje efana ncamashina leyo ngonyaka odlule incane ibomvu yaxhuma yasuka egatsheni cishe amayadi ngamashumi ayisikhombisa kuqhela yaseqala ukukhala. ngaphenduka nginawo mabanga amade ngangingakwazi inhlobo ngaleso sikopi esinamandla kuba ngibone isolayo ngadubule nje kwaba kuphela ngizange ngikale nokuqala hhayi nokungenhla kwengwejeje ninenhlamvu yavele yashaya nje ncamashiya ehlweni lapho yayikhona khona ngesinye isikhathi ngasho ngishona khona ngedlule emahlethini futhi ncamashi imizuzu emithathu yehora leshumi ngo ngadubule ngejeje yami yesithathu njengalokhu kwakunjalo ngonyaka odlule ngokufanayo ncamashi nje imizuzu emithathu lingakashayi ihora leshumi uNkulunkulu ijaji lami elinesizotha kukho namunye omyane ngisho wakhala usuku lonke khona lapho kunamathani ayo ngiyacabanga uma yayingakalo ngangikaze ngisho ngibone noma ngezo wodwa ngangiyilalele ukubona ukuthi ngangingakwazi yini ngase ngizwa ukuyizela ngacabanga ukhona wodwa ndawana thize ngase ngiyalalela futhi kwakuyiloli emuva le engoqeni onguthela wayeka futhi ncamashiya emzuzwini engamashumi amathathu kusukela ngaleso sikhathi ilanga lakhanya kahle futhi lakhanya kakhulu ngase ngibuyele endaweni futhi ngangikade ngicabanga ngenkathi ngithe umkhawulo lokho ngakusho ukuthi izingwejeje ezinhlanu okuyisibalo esibekiwe e-Indiana kodwa ngiyakhumbula kunyaka odlule ngenkathi engibuze ukuthi zingaki engangizinembile kahle ngathi zintathu futhi ngathola nje ezintathu.
So yesterday I went back, was going to
ngakho izolo ngibuyele emuva bengiya endaweni efanayo futhi kwase kuba khona into ethi ngayi wela umgwaqo futhi ncamashi ngehora leshumi ngqo ncamashi ihora leshumi ngqo ewashini lami ngadubula isibalo esibekiwe sase-Indiana ingwejeje esihlanu ngifuna nina-ke lapho kwakunguthingo lwenkosazane oluthathu futhi kwakunezinto ezintathu ezashiwo izingwejeje ezintathu ezitholakele kwakunezinto ezintathu izingwejeje ezintathu ngehora leshumi ngqo kungekho miyane ilanga lizobe likhanya emizuzwini ngamashumi amathathu futhi babebathathu kunikeza ubufakazi ngakho umfowethu Banks Wood indodana yami uBilly Paul nendodana yakhe uDavid kunika ubufakazi kukho uma ngibona lawo mathingo enkosazana acishe abe banzi ebundle ngangalokho kukhanya leyo ngelosi yenkosi kodwa kwakunamathathu awo egijimela kwelilodwa.
Oh, how it helped my heart to know that God.
Oh, kwayisiza kanjani inhliziyo yami ukwazi ukuthi uNkulunkulu uJesu akasiye nje umuntu njengoba abantu becabanga ukuthi unguye umprofethi nje njengalomqondo osimanje namhlanje ucabanga ukuthi uJesu ngumprofethi nje.
UJehova
uTestamente elidala owenziwa waba yinyama futhi wahlala phakathi kwethu futhi lapho lokho impela kwangiduduza. Ngakho-ke ngicabanga ngaleyo ndaba ukuthi uNkulunkulu wafuna abantu abaningi manje kuneqembu labantu abazibiza ngokamunye noma ngoJesu yedwa angivumelani nabo ekucabangeli kwabo kanjalo futhi angivumelani nalelo qembu likamthathu emunye lithi kunoNkulunkulu abathathu abehlukene okwedlulele kukamthathu emunye kodwa ngikholwa ukuthi okuthathu ubaba indodana nomoya ongcwele munye ukuthi kunezikhundla ezintathu zikankulunkulu oyedwa waphile ekubabeni ensikini yomlilo waphile ebudedaneni kujesu kristu futhi uphila manje kumoya ongcwele ebandleni lakhe inkosi ujesu efanayo eyenziwe inyama futhi yakha phakathi kwethu kunathi namhlanje phakathi kwethu esimeni sikamoya ongcwele kuzo zonke izehlakalo ngenkathi ngiphenduka kokuqala futhi ngakubona ngicabanga okokuqala ukuthi kungaba yilanga elizungeze efini ndawona thize kodwa kwakungaphambi kwesikhathi sokuba khona kwelanga ngenkathi nje sengijikele emuva futhi ngabona ukuthi kwakungesikho kukhanya kwakuba amathingo enkosazana kwase kuthi-ke lapho ngibukile futhi ngabona lokho ngaba ndikindiki yonke indawo nje omunye wathi kimi awuzizwelanga sengathi ungamemeza na qha kwangizizwelanga sengathi ngingamemeza lezo zehlakalo azikwenzi neze uze sengathi ungamemeza zikwenze nje uzizwele ungobambelelisa kwehange lapho nje wazi ukuthi uyazi ukuthi kunento thize kutshelayo umuzwa nje wokweneliseka. Manje lezo zinto ziqiniso. Ngiyazi sinezinto ezishiwo ukuthi izikade eziningi abanye abantu bathi, "Oh, ngikholele intweni njengaleyo." Ngingeke ngakufakazela lokho angazi. Ngingafakazela kuphela lokho engikwaziyo ukuthi kuliqiniso. Futhi uNkulunkulu somandla waleyo baleli iBhayibheli futhi ingcebo yakhe uyakwazi lokho ukuthi kuliqiniso.
Think of it that the day that we are living in.
Ucabange ukuthi isuku esiphila kulo ngaphambi nje kokubuya kwenkosi. UJesu wathi kuyoba nezibonakaliso eziphakaphakeni nasemhlabeni. Izibonakaliso ezinkulu, amasosi andizayo, amamizayili, isikhathi esingaqondakali, usizi phakathi kwezizwe, nezibonakaliso ezisabekayo phezu komhlaba. Futhi siphila kulolo suku ukubona lezo zinto. Manje ngomlayezo kulokhu ukusa engiwukhethile ngifuna nivule kanye nami emibhalweni ngale kuZakhariya kwakungokwami uZakhariya isahluko sesine. Ngokwesifiso sami ukuba nginitshele lezi zinto, izikhathi eziningi izinto ziyenzeka ukuthi angikukhulumi, angikusho.
But this was too outstanding for me to keep it from the church.
Kodwa lokho kwakumangalisa kakhulu kimi ukuba ngikugodlele ibandla kumele kushiwo futhi ngabambi kukaNkulunkulu engimele kuliqiniso. Ngiyazi ukuthi kunoNkulunkulu futhi ngiyazi ukuthi uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu u-Emmanueli ohlala phakathi kwabantu bakhe namhlanje zimene zikamoya ngcwele futhi ngiyazi ukuthi ukufika kwenkosi kuyasondela lapho izibonakaliso nezibangaliso zivela. Sisanda kwedlula nje eminyakeni yebandla izikhombisa futhi sifunda ukuthi sisekugcineni nonyaka webandla laseLaodikeya lapho ibandla lingeke libe nandaba libande lihlele futhi lihleleke izinhlangano zizolibusa zilize nya. Kodwa isethembiso ukuthi kuyoba khona insala encenezelayo, kuyoba khona ibandla eliyohlakazeka ngaphesheya yonke indawo, kodwa uNkulunkulu uzolibuthela ndawonye futhi elihluthele enkazimulweni, iqembu elincane elingcwelisiwe ndawo-ndawo elilindele enkosini. Ngakho-ke ngolunye usuku ngenkathi ngithola amasonto angamashumi ayisikhombisa kaDaniela ngimi khona lapha ebulpiti, into ethize yangishaya ngingazi ngikwazi kuyibalekela ukubona ihora siphila kulo. Ngifuna kuya ndawo-ndawo futhi ngenze enye into ethize. Ngikukhiphe emqondweni wami. Nginabaningi abathandekayo abangasindisiwe. Ngazi ukuthi yini engingayenza ukuze ngibathole basindiswe na? Yini lapho engingayenza na? Ngilishumayelile ivangeli. UNkulunkulu wenze izibonakaliso ezinkulu nezimangaliso ngokungathi angakaze azenze kusukela kwaqala umhlaba, kusukela ezinsukwini zenkosi uJesu. Angakaze akwenze kuwo wonke umlando wesikhathi. Futhi sekuhambe umhlaba jikelele, futhi namanje umhlaba uyaqhubeka, uba mubi ngokuba mubi. Kodwa ke, ngifanele ngikhumbule ukuthi siphila onyakeni webandla laseLaodikeya, lapho bazoya ngokuba babi kakhulu, futhi lathi bayoba njalo. Ngakho ngikhethe kulokhu kuza ngenxa yokuthi lo mlayezo wahlaselwa kakhulu. Enye into engilandelelwa yona kakhulu ngokushumayela umusa. Ngifuna ukukhuluma ngalokho kulokhu kuza ngisafunda isahluko sesine sikaZakhariya ingxenye yaso. Ngelosi eyayikhuluma nami yabuya yangivusa njengomuntu evuswa ebuthongweni bakhe. Yathi kimi, ubonani na? Ngathi ngibona, bheka uthi lwezibani luyigolide lonke, lunembizana yalo phezu kwalo, nezibani zalo eziyisikhombisa zikulo, kukhona imibhobho eyisikhombisa kuleso naleso sibani esiphezu kwalo. Neminqumo emibili eseceleni kwalo, umunye ungakweso kunene sembizana, nomunye ungakweso khohlo sayo. Ngathatha ngasho kuye ngelosi eyayikhuluma nami ngithi, "Ziyini lezi nkosi yami?" Nengelosi eyayikhuluma nami yaphendula yathi kimi, "Wazi yini ukuthi ziyini lezi na?" Ngathi, "Qha nkosi." Yayisithathe yisho kimi ithi, "Lokhu kuyizwi lenkosi kaZerubhabhele lithi, kungabi ngempi, kungabi ngamandla, kepha kube ngomoya wami kuphela, usho inkosi yamabandla." Yebo, umlayezo ngeke uze ngempi ethize enkulu noma amandla, kodwa ngomoya kaNkulunkulu. Ivesi lokugcina, ivesi lesikhombisa.
O great mountain before Zerubbabel. Thou shalt become a plain.
Ngubani wena, o ntabenkulu, phambi kukaZerubhabheli uyakuba yithafa, uyakukhipha itshe liyinhloko ngokumemeza nokukhala ukuthi umusa, umusa mawube kulo, umusa, umusa mawube kulo.
We are all acquainted with this scripture that reads the Bible. We know that this was
siwejwayele zonke lombhalo lowo ofunda iBhayibheli siyazi ukuthi lokhu kwakungesikhathi sokulungiselela ukubuyiselwa kwethempeli. NoZerubhabheli wayeyindodana yenkosi enkulu phakathi kwabantu, wayebeke isisekelo sesakhiwo. Manje nina ngifuna nifake kucabanga kwenu kukamoya ijakethe yocobo kulokhu ukusa sisacabanga.
Had determined to rebuild the house.
Nalendodana yenkosi enkulu yayinqumile ngokwakha kabusha indlu yenkosi, futhi ke lapho esikwenzile yayibeka itshe lesisekelo.
And as we read on farther, we find out that God said,
futhi sizaqhubeka nokufunda sithola ukuthi uNkulunkulu wathi uZerubhabheli ubeke isisekelo ngezandla zakhe, uyophinde futhi alethe itshe liyinhloko.
I want you to notice, he never said he shall bring forth the cornerstone.
Ufuna niqaphela, akazange athi uyoveza itshe legumbi, uyoveza itshe liyinhloko.
And we know that the scripture says that Jesus is the chief cornerstone.
Siyazi ukuthi umbhalo uyasho ukuthi uJesu yitshe legumbi elikhulu, futhi uphinde wabe yitshe liyinhloko. Manje uma sizocabanga imizuzu emibalwa ukuthi izithunywa yasebandla lesikhombisa sasizobuyisela ukholo lwabantwana lubuyele koyise. Ngamanye amazwi, kwakhiwa kabusha ibandla futhi ngaphansi kwamandla kamoya, hayi ngamandla, hayi ngempi, kodwa ngomoya wami, kusho iNkosi.
Not by organization, not by denomination, but by the Holy Spirit.
Hayi ngenhlangano, hayi ngenhlelo, kodwa ngomoya ngcwele, uNkulunkulu uzoletha ibandla ngosuku lokugcina. UZerubhabheli, indodana yenkosi, noJoshua, kwakunguye owayezoletha leli tshe liyinhloko. Wayebeke isisekelo, wayethathe abantu, wababuyisela esisekelweni, ekufanekiseni. Kungukuthi zonke siyazi ukuthi lezi zinto zezibani nokunye nokunye okumelele kokubili iJuda nebandla babengamagatsha omnqumo. IBhayibheli lasho lapha ukuthi igatsha lomnqumo singamagatsha asendle lafakelwa empandeni yesihlahla seminqumo esafuywayo abezizwe, futhi kulamagatsha amabili kuphuma amapayipi esigujini sokushisa impepho aye ezintini zezibani zegolide eziyisikhombisa ukunikeza kukhanya eminyakeni yebandla eyisikhombisa. Manje kumbulane ekufundiseni kwethu ezifundweni esedlule kuzo ukuthi sathathe isivivane esikhulu, futhi sathathe isha lokho isikashane inoku okufanele ukuthi wasakha, futhi itshe liyinhloko alikaze libekwe esivivaneni ngiyile lapho. Umtebo waso akukaze kufakelwe lutho esikudleni sawo ukuze kube namhlanje. Asinamishini engakha isivivane, akukho mandla ngaphandle kwamandla e-atomu abengakha isivivane ngoba sikhulu kakhulu. Manje abengaba yisikali samathani namathani namathani emiphezulu lemoyeni kubekwe kahle ndawonye kakhulu, kangangoba ngisho ubukhali be-rays encane ibingeke futhi awasimendelwe, asikiwe kuphela nje ukuze ajoyinane elinye nelinye. Yileyo ndlela umzimba kaJesu Kristu kumele ube yikho, usikwe kahle kakhulu ngomoya ongcwele ngethuluzi elikhulu likaNkulunkulu nethuluzi ukuthi singahlanganiswa sibe ngumuntu munye, asehlukanisiwe phakathi, sifanele sibe ngumuntu munye. Futhi kuyakhombisa ukuthi akukho mshini ongenza lokho ngaleyo ndlela, kuthatha uNkulunkulu kwenza lokho. Akukho zakimshini zenhlangano, akukho madlangala, akukho nokugoda kwalezi zinto okungake kukwenze ezinhle njengalokhu izinhloso zabo zinjalo, abasoze bakwenza ngoba lokho kubizwa uNkulunkulu kwenza lokhu, umoya ongcwele. Ngicabanga ukuthi nginedola eliyiphepha ephaketheni lami, kodwa kune, yebo nginalo, nginedola eliyiphepha, ngiyaxolisa. Ngemuva kwaleli dola liyiphepha, nizobona uphawulo e-United States ngasohlangothini longake sokunxele olubuke ngakini ngakimi. Nizoba ngasohlangothini longake sokunxele senu kunjalo lukhozi, kanti futhi ngaphakathi lapho izihlangu nokunye nokunye.
But on this side here, right side to me.
Kodwa kulolu hlangothi lapha, uhlangothi lesokudla kimi, ngibona isivivane futhi niyaqaphela. Ngenhla kwesivivane kunetshe lindloko, futhi ngaphansi lapho kuthi uphawu lukhulu.
Even on our currency.
Ngisho nasemalini yethu yezwe. Lokho kumele sikubone. Akukho mhedeni ongashabalaliza ubuKristu. Nonke usavule gama olunika usuku. Lisho usuku lokuzalwa kwenkosi yethu. Yonke ikhalele, yonke into ikhuluma ngaye. Futhi ngisho nasemalini yethu yezwe. Itshe linhloko kubuKristu. Abalibekanga ngani itshe linhloko esivivaneni na? Ngoba itshe linhloko lenqatshwa ngenkathi lifika.
But now, according to the prophecy,
kodwa manje ngokwesiprofethi lizofika itshe linhloko futhi ngifuna niqaphele lokho. Uma itshe linhloko lifika, indodana yenkosi izokhala, imemezo, umlayezo izokhala, umuzo, umusa, ngokuba kungomusa ukuthi sisindisiwe. Lokho akusikho kwemisebenzi, angekho umuntu ongazishaya izifuba. Kuthi mlezo Musa uxotshwe wanyethelwa ngaphansi kwezinyawo zabantu waze waba yihlazo. Abanye babo bagijimela ngaphandle kuphepheni kwaphakade, abanye bagijimela ngaphandle kuye yonke into. Kodwa mlezo Musa iqiniso salokhu fana futhi lapho uSathane zama ukushaya ukhiphele ngaphandle kwebandla, kodwa kungumuza kaNkulunkulu esisindisa ngawo sonke. Ngakho ebuNkulunkulini bukaJesu Kristu, kube inkosi uNkulunkulu yayingafika lapho futhi iqinisekise ukuthi lokho kuliqiniso. Kungasikho lokho kuphela, kodwa ngezwi lakhe uyakuqinisekisa ukuthi kuliqiniso, futhi ngezibonakaliso nezimangaliso uqinisekisa ukuthi iqiniso, bese-ke futhi umusa uliqiniso. Manje-ke kungani omunye wayengaxeka futhi yasho ukuthi umusa uliphutha, ukuthi sisindiswe ngemisebenzi?
We are saved by grace.
Sizindiswa ngomusa ukuthi ngokukholwa, hayi ngemisebenzi. Imisebenzi ikhomba ukuthi usindisiwe, kodwa lokho okukusindisayo ngumusa kaNkulunkulu. Umusa yakusindisa. Umusa yilokho uNkulunkulu akwenzela khona. Imisebenzi yilokho akwenzela uNkulunkulu, ukukhombisa ukuthakasela lokho uNkulunkulu akwenzela khona, kodwa usindisiwe ngomusa. Abanye abantu cabanga ukuthi ngoba ngiye ngijoyine ibandla ngifake igama lami encwadini ilokho kuphela ngimele ngikwenze. Abanye abantu cabanga ukuthi ngoba ngiyamemeza ilokho kuphela kumele ngikwenze. Abanye bacabanga ukuthi ngoba ngikhuluma ngezilimi ilokho kuphela ngimele ngikwenze. Abanye ucabanga ukuthi ngoba nginamandla okuphilisa abagulayo ilokho kuphela ngimele ngikwenze. Akusikho. Kungomuza kaNkulunkulu okusindisayo, muza kaNkulunkulu omangalisayo. Angeke ngethembele buhleni obuthize. Abanye bathi, awu, kunomuntu omkhulu, lowo muntu ngimzwile sukuma futhi yenza lokho, ngimzwile sukuma futhi yenza lokho. Paul wathi kwabaseKorinte bokuqala 13, noma ngikhuluma ngezilimi zabantu nezezingelosi, noma nginokukwahlukanisa imicabango, noma nginezipho ukondla, ngizothatha zonke izimpahla zami ukuba ngodla mpofu, noma nginganqukula izintaba ngokukholwa, noma ngingaba nolwazi lokuqonda zonke izinto, ngilutho kuze kukele uthando okungumusa. uNkulunkulu kumele akwenze. Ungazenza zonke lezi zinto futhi usalokhu ulahlekile. Ngumusa okusindisayo, umusa kaNkulunkulu esizweni sabantu. Ngicabange ngaye, bengicabanga ngalowo musa masinyane emva kwalokho kwavela ngolwesihlanu ekuseni, nje kuqaleni kokusa phezulu lapho kuleyo nsimi ngahlala okodweni kamuva, futhi izinyembezi zehlela phansi emehleni ami. Oh, uNkulunkulu, umusa wakho wehlele phansi ukuze ngisindise. Kungani ube nozwelo kangaka kompofu esihluphekile singafundile njengami na? Ngawehla kanjani phansi ithabenekele letshe lincane elithobekile lapho kuthula nabantu bezingeni phansi lempilo, abampofu bengena lutho kunomhlaba, futhi selokhu umusa wakho usakazwe yonke indawo phakathi ezinhliziyweni zethu ngomoya ongcwele, ukuthi welapha ukugula kwethu, uphinde usindise izono zethu, usisindise ezonweni zethu njalo, futhi usenze abantu bakho usebenzane nathi na. Ngase-ke ngicabange ngoDavide ukuthi kanjani nje ngenkathi athethe umcabango wokwakhela inkosi indlu, wathi ukuhle kimi ukuba ngihlale endlini yomsedari nomphongolo wesivumelwano kaNkulunkulu wami ungaphansi kwezikhumba zezimvu nethabenakele. Nkulunkulu watshela umprofeti hamba uyotshela inceku yami uDavide ngamthathe esibayeni sezimvu ekondleni lezo zimvu ezimbalwa ngaphandle lapho zikayise futhi ngakwenza waba negama elikhulu njengamadoda amakhulu emhlabeni. Ngacabanga ngomusa kaNkulunkulu ukuthi wayengakwenza kanjani lokho asindise ngokusekugcineni. Bese-ke thethe sihlubeke zimpofu njengami futhi angiphe ithuba lokushumayela ivangeli futhi ngibone abanye besindiswa ngibabone bephiliswa ngibone imizi ebeyehlukene iqondiswa futhi ngibone izimpilo ebezonakele zilungiswa futhi futhi angiphe umusa ngacabanga wo ngumusa omangelisayo wase uza kowehliswe kakhulu ophansi umzingeli wazingejeje ngaphandle emadlatini futhi wazakha yena uqobe esimeni sothinga lwenkosazana ukusho isivumelwano ngomlayezo angipha ukuba ngiwushumayele futhi wawenza lapho ngesivumelwano ukuthi usemva kwawo futhi uzoba semuva kwawo ngoba umlayezo ngokajesu khristu nenkazimulo yakhe. Ngivumele kanjani ngihambe emhlabeni jikelele ijikelezo mhlaba ezizweni ezigidini zabantu ngibone izigidi zize enkosini futhi zemukele yena njengomsindisi ongowabo ngibabone begcwaliswa ngobuhle bakhe futhi bengceliswa ngamandla akhe ngibabone bephiliswa ngamandla akhe asezindaweni zonke amakhulu. Bese-ke ngikhala njengomprofethi futhi ngathi akusikho ngamandla noma ingembi kepha ngomoya kaNkulunkulu akusikho ngemfundo akusikho ngesayense yezenkolo kodwa ngomoya kaNkulunkulu usindisa abantu ngomoya kaNkulunkulu uphilisa abantu. Umoya kaNkulunkulu anikeza umlayezo kubantu ngumoya kaNkulunkulu oqinisekise izwi. Sinosiyazi bezenkolo namuhla sinodokotela bezobunkulunkulu sinamadoda amakhulu wonke umhlaba akhaliphile ahlakaniphile futhi afundile kodwa kuthatha ubulula bokukholwa unkulunkulu ukwenza izwi lakhe likhulume ukukhombisa ukuthi uJesu Kristu nguwe izolo namuhla naphakade. Kubiza inhliziyo ethobekile enikelwe kunkulunkulu kulethe uJesu Kristu enkathini yamanje amen. Kuba kuthathe isayense zenkolo ngabo ama-Presbyterian, ama-Methodist, ama-Baptist, ama-Katolika nabanye kanjalo besingeke sibe nethuba thina abantu abampofu abangafundile kodwa kuthathe lwazi kusikho ngamandla noma ngembi kodwa ngomoya wami kusho uNkulunkulu ngizokwembula le mfihlakalo futhi uzokhala kuyo muso muso kokumemeza nokukhala ilokho kuyikho namuhla umuso omangalisayo kaNkulunkulu kubantu bakhe ukuthi ubathatha kanjani abangakwazi ukufunda nokubhala abangafundile kukhomba ukuthi uJesu senguye ngekathi esefikile akezanga kosiyazi bezenkolo abakhulu kanjalo akayanga kukhefasi uphristi omkhulu ngaphandle kokuthi aladle nguye kodwa wathatha abadobi amadoda empofu futhi ahamba impilo ejwayelekile futhi lapho wazabulayela uqobo esethi ngilandeleni futhi ngizonenza abadobi babantu kukhombisa ukuthi umusa wakhe uselokhu ufinyelele phansi ngisho kusukela kumajuda buya kwabezizwe ukubiza abantu ukwenzele igama lakhe kuloli zinsuku zokugcina njengoba nje sedlule kukho umusa omangalisayo umsindo omnandi kangaka. Umusa mdala, umusa mdala njengoba lomhlaba ungako. Umusa waqala ukukhonjwa esintwini ngenkathi saba nokuqala kwesizwe sabantu. Ngenkathi isizwe sabantu siqala sidala ensimini yase-Edeni. Kodwa kwakuse kumnyama ngenkathi lowo wesifazane mncane anyathela ngalo komugqa owehlukanisayo futhi esephambene nemiyalo kaNkulunkulu futhi wayengomyeni wakhe ukuba yenze okufanayo. Ngakho-ke umthetho wephulwa. Umthetho umele ube nenhlawulo noma kusiwo umthetho. Nomthetho wawungukuthi mhla nidla lapho ngalolo suku niya kufa nokufa. Kumbuli isihlalo sokwehlulela sokuqala saba phezu komhlaba futhi sasisensimini isiteni. Lesihlalo sokwehlulela sokugcina siyoba phezu komhlaba. Isikadini sokugcina isihlalo simhlophe. Kodwa uma uJehova ehlela phansi ngiyacabanga lapho kwakungekho ngisho inkanyezi ukuba ikhanye kwakumnyama buqe kuleyo nsimu encane eyake yakhanya ngoba isono sasiyicishile sasusa kukhanya phakathi kwabo. Ileyo indaba ngamabandla namuhla, ileyo indaba ngabantu namuhla. Isona sicisha kukhanya kukaNkulunkulu ophilayo, ukukhombisa ukuthi uKristu senguweza lo namuhla naphakade, futhi uphilela kusindisa ukwehle kakhulu nokuphilisa kuye kophansi kwedlula konke umuntu okulayo.
Oh, how it was.
Wo, kwakukubi kanjani kaloka kuza, ubumnyama buleke ensimini. Ngiyacabanga inkunge emnyama njengendwangu yesaka emnyama. Ngiyacabanga loke icembe linganyakazi neze, kwakungekho moyo onyakazayo, kwakungubumnyama futhi ububi kakhulu, ngoba isono sasicishile. Nakho kuza uJehova ezansi njengokuphonga kokuduma kwezulu, ihamba phakathi nensimu ememeza Adamu kuphi na. Kulapho-ke labo Adamu waqonda khona ukuthi uhambaze, futhi wayonile phambi kukaNkulunkulu. Wazifihla futhi wazama ukuzenzela inkolo, kodwa kusebenzanga. UNkulunkulu wabulala izimvu ezithize, wathatha izikhumba, futhi wakhombisa ukuthi into ethize kwakumele ife ukusibekele isono. Kujoyina ibandla ngeke kusisibekele isono. Akusikho kuvuma okungenazi inyembezi yokusibekela isono. Kuthatha usizi nokuphenduka nomusa kaNkulunkulu kusibekela isono, ngokuba igazi likaJesu Kristu lelo uNkulunkulu alibulale eCalvary kusibekela isono. Lapho ensimini ngaloko kusa, lapho isono sasimnyama kakhulu, uJehova yangena, nakho kuma izithandane zakhe zimile zilahliwe.
There would be no more human race.
Kungeke kuzaba ukufa esizweni sabantu, abuyisele umhlaba muva esilweni sasendle, futhi ngeke kuzaba khona isizwe sabantu. Kodwa kunobaba omnyama obukhulu ukwedlula bonke behora. Leso sikhathi labo wonke amathemba ayekasekho, uMusa uyeza uthululeka lapho wathi, ngizoninika umsindisi uMesiya. Oh, kuyisimanga ukuthi uNkulunkulu angaka kwenze kanjani. Musa mangalisaka uNkulunkulu ensimini yeSedeni, lokho kubanika isethembiso solungileyo owayengeza kowesifazane. Inzalo yesifazane iyakuchoboza ikhanda lenyoka onecala, nekhanda layo liyochoboza isithende sayo, kukhombisa ukuthi kuyoba nenhlupho ebandleni, kodwa wethembisa ukunqoba. Yini ehlinzeka umsindisi na? UMusa. Yini babengayikhombisa ukuba yedlule uMusa na? Yini babengayikhombisa ukukwenza na? Ukuzokalisa kwempi ukuxoleleni. Ngifuna kuphela ukukwenza ipulpiti lami lapho ukwenza iphuzu. Ukusola omunye. Adam wathi, wesifazane unginika yena okwenzile. Wesifazane wathi, inyoka ikhohlisile. Omunye wakwethweza omunye. Kwakungasekho mathemba kubo. Kodwa uNkulunkulu wahlinzeka uMusa, futhi kwenza kudabula phakathi. Wasethi, kodwa ngizokwenza indlela ngendlela thize, ngizonisindise kungakhathaleki. Benze kabi, niphambukile mithethweni yami, futhi imithetho yami mele ibe khona. Kodwa ukwehlulela kuvele emithethweni yami kuzomele kufezwe. Ngakho-ke kuyomele kube nokufa, ngoba ngithe ukufa.
Now my Christian friends, and these tapes here that's being made will spread across the world. Let me ask you something.
Manje bangani bami abangamaKristu, futhi lamatheyiphu lapha enziwayo azosabalala umhlaba jikelele. Ake nginibuze into ethize, nina ozama ukwenza uNkulunkulu abe onkulunkulu abathathu, noma nina nizama ukumenza abe munye njengomunye wakho, munye kumuntu.
It would not be right.
Kwakungeke kube kahle uNkulunkulu kwenza ingelosi ife, wayengeke abe uhlobo lukahle lojaji, futhi enze ingelosi ifele isitele singumuntu. Lokho selokhu kungakwelaphi, ngoba umthetho wakhe omkhulu ubiza ukufa, futhi into ethize ibimele ife, futhi ingelosi ngeke ife. Kanjalo wayengeke athi, Eva, ngoba ubangele u-Adamu ukuba yenze lokhu, ngizokwenza ufe, ngiyekele u-Adamu aphile, ngoba u-Adamu naye wayephakathi ekukwenzeni. Njengomunye wathi, uPilato walungisiswa, wageza izandla zakhe. Ngeke uhlanze igazi likaJesu Kristu lisuke ezandleni zakho. Ngeke ushiye lesi sakhiwo kulokhu kusa bese uye ezulwini. Uma ufela ezondweni zakho, lisezandleni zakho. Ngakho akulungile. kukhona indlela yodwa kuphela elungile, kunendlela yodwa kuphela engaba khona umthetho omkhulu kaNkulunkulu, izidingakalo ezingahlangabezeka ngawo, wadingeka zihlangabeze qobo lwakhe. Kwakumele kwenze, uNkulunkulu ungumoya futhi angeke afa, ngakho uNkulunkulu kwakumele enziwe abe ngumuntu, futhi wafa enyameni yomuntu, esimeni somuntu obizwa ngoJesu Kristu, futhi lowo kwakungumesiya otshenjisiwe owaletha umusa. Ilapho bona khona ukuthi uNkulunkulu noKristu kumuntu yedwa, uNkulunkulu ehlala kuKristu, mina noBaba wami simunye, uBaba wami uhlala kimi, akusimi engikhuluma izwi, kodwa uBaba wami ohlala phakathi kimi, uNkulunkulu kuKristu impela. Musa wachanjiza zimini ya Saitini, futhi umusa wafika, umusa kuAdamu noEva, akukho indlela yokuhamba, ayikho indlela yokujika, kepha nokho umusa wenza indlela. Ake ngisho lokho mngani wami oyisoni, ungaba lapha kulokhu kusa uyisifebe, ungaba lapha kulokhu kusa njengoxoshana nezifezane, ungaba lapha uyizitekwa noma umgembuli noma umbulali ngamabomu, ungahle ube lapha njengomyeni ongahlanzekile, unkosikazi ongahlanzekile, ungahle ube yisoni esitshelele ke kunabo bonke. Uthi ke dlulile kulesi sigaba sokuhlengwa, cabo unjalo, noma ke ubungeke ube sebandleni kulokhu kusa, umusa uzokwenzela indlela kuleli hora limnyama uma nje uzowamukela. UAdamu wayemele afise ukuwemukela, kanjalo nawe wemukele. Musa uNkulunkulu afinyelela ngale sikhathini sikaNoa. UNoa umuntu nje ojwayelekile yena nomndeni wakhe. Kodwa ngoba uNoa emesaba uNkulunkulu, wamkholwa uNkulunkulu. Ngeke ubesaba uNkulunkulu ngaphandle kokukholwa. Ungayisaba kanjani into ethize ungayikholwa na? Uzofanele umesabe uNkulunkulu. Solomon wathi, ukwesaba uNkulunkulu kuqala kokuhlanipha. Manje ukwesaba uNkulunkulu nje uqala ukuba lokuhlakanipha, futhi ukwesaba uNkulunkulu. Noa wayesaba inkosi futhi wayikholwa inkosi, futhi lokho uNkulunkulu akuhloniphayo ngokukholwa kwakho kuye. Kunjalo ngakho-ke lapho kwesaba uNkulunkulu kuza phezu kukaNoa, uNkulunkulu wambiza ngomusa futhi wamsindisa nendlu yakhe, ngoba kwakungumusa owakwenzayo. Hayi ngoba uNoa wayeyindoda enkulu kakhulu enhle kunabo bonke. Hayi ngoba uNoa waya ebandleni elingcono kunawo wonke lalikhona ezweni. Hayi ngoba wayengowenhlangano enhle kunazo zonke. Hayi ngoba wayegqoka kangcono. Hayi ngoba wayenemali eningi. Hayi ngoba wayengumuntu othize okhethekile. Kodwa ngenxa yomusa uNkulunkulu, uNkulunkulu wamsindisa uNoa. Umusa wamsindisa uNoa. Hayi imisebenzi yakhe, kodwa umusa wakhe, futhi wasindisa nomndeni wakhe futhi. Sibiza omunye umlingisi lapho umusa uNkulunkulu welulwa, abaningi babo sizokhuluma nje ngabambalwa. U-Abrahama engesiye indoda ekhethekile ukuze izanze emboshokweni wasePapele, mhlawumbe uphuma esigetshaneni sabakhonza izithixo, ubaba wakhe uze izanze ezweni laseShinari, ezansi lapho ukuzohlala emzini wase-Uri. Futhi eselapho uNkulunkulu wakhuluma kuye ngomusa, hayi ngoba wayehlukile, hayi ngoba wayeyindoda engcono, kodwa ngomusa uNkulunkulu wambiza. IBhayibheli likwenza kwazeke ngokucacile lokho. Wow, Abraham! U-Abraham wakuhlala kanjani ukubekezela kukaNkulunkulu? Wamtshela wathi, Abraham, hlala kulelizwe, ungalinge uphume kulo. Kodwa masinyane ngenkathi indlala iza, u-Abraham wabaleka. U-Abrahama wayekhuluma ngathi uNkulunkulu wathatha u-Abrahama ngomusa futhi wamsindisa, futhi yileyo ndlela kuthatha ngayo ngomusa. Futhi sikuhlola kanjani ukubekezela kwakhe na? Namuhla siphezulu kusasa siphansi, ngolunye usuku siyakholwa, ngosuku olulandelayo siyamangala. Namuhla singama-Methodist, kusasa singama-Baptist. Namuhla sikholele ukuphiliseni ngokukaNkulunkulu, kusasa ubuhluku besizwe ubuze futhi singazi noma siyakukholwa noma qhaba. Kodwa nokho phakathi kwakho konke lokho, uNkulunkulu sifuna sihlale endaweni sizinze, kodwa uyasisindisa noma kanjani. Ukube akungesiyo umusa kaNkulunkulu, ngabe sonke sesahamba impela. uNkulunkulu usisindisa ngomusa wakhe. U-Abrahama wayemele ahlale kulelozwe, kodwa wayezansi kumakhaledi, noma hayi amakhaledi kodwa amafilisti. Wayezansi lapho kuyoba ngumfokazi, aphume endlaleni. Izinto zazilukhulunyana kancane enhle ezweni lakhe, ngakho wehlela lapho kuhambisana nabo. Wenza kwa nangamashilo kungulungula mchela ukubanga kwezi. Kwa na kumusa kungulungulu wabonakala kuye. Wakti na ufaro, eguta noma I, noma inkosi, eguta tenu mkake, umusa kungulungulu. Lapo Abraham achi, kutete wejo, wakamabanga ngako. Kote na kumusa kungulungulu, wambamba, ngoba, wapenduga, waifisa kupenduga. Futhi noma kubani ofisa kuphenduka umusa kankulunkulu salokhu uqondene nawe umusa kankulunkulu uyakufuna ngakho lokho kuqondene nani bahlubuki kulokhu kuza umusa kankulunkulu salokhu ufuna nina uma nje nizophenduka umusa kankulunkulu wenele wamthetha kanjani u-abrahama umuhle ogugile wambuyisa futhi kumbulani u-abrahama akasindisanga wayimisebenzi yakhe wasindiswa ngumusa u-abrahama wasindiswa ngokukholwa okungumusa God saved Abraham because wakhe hayi ngokuziphatha kwakhe omsindisa ngenxa yomusa wakhe wo kuhle kanjani pho wasindiswa ngomusa ngesithathu Israeli nginombhalo obhale phansi lapha ngiwubhala phansi futhi ngingathathisela nje kuwo emqondweni yami uma ufuna ukuwubhala phansi lokho kuyoba yinto enhle ukuyikhumbula uma ufuna uDuteronomy isikhombisa uNkulunkulu wanika u-Abrahama isethembiso sakhe noma akamnikezanga u-Abrahama ngixoleleni wanika u-Israyeli futhi wabatshela uma ningeke nizihlanganise nokukhonza izithixo uma ningeke nenze lezi zinto uma nizohlalela kude nayo yonke le mikhosi yabahedeni uma nizokwenza zonke lezi zinto khona-ke ngiyoniletha ezweni elihle ngizoninakekela ngizonondla ngizonihola ngizokwenza lezi zinto uma nizokwenza lokhu nalokhu uma nizongithanda uma nizogcina imiyalo yami imithetho yami izahlulelo zami ngizokwenza zonke lezi zinto uma nje ningeza kuthize futhi nigcine imiyalo yami futhi ningithande njengomyeni nje thatha unkosikazi futhi uthi uma ungaba ngowesifazane omuhle uma uzonakekela indlu uma uzoba ngoleqiniso kimi uma uzogcina izimpahla zami zihlanzekile uma sinabantwana uma uzoba ngumama kubo uma uyakwenza izinto ngiyosebenza zize izandla zami zophe ukukwenzela okokuphila uma uzokwenza kodwa-ke cabanga uma ingake lowo wesifazane aguquka yenze kabi aphile ngobuvila angasebenzi angenzi lutho na ngakho-ke kuthatha umusa ukugcina lowo mndeni undawonye o nkulunkulu kuthathe umusa kajehova ukugcina umndeni wakhe undawonye futhi yiloo ndlela kuphela singumndeni kajehova namuhla kungenxa yomusa kajesu kristu ngaba sonke sesahamba kodwa ngumusa wo umusa manje kodwa abazange bawugcine kodwa bona abazange neze bafike sethembisweni siphelele hhayi leso sizukulwane qabo lowo isithembiso esenziwe kuye wabhubha ehlane kodwa unkulunkulu wabondla unkulunkulu wabanakekela unkulunkulu wabathanda wahambahamba ngani na umusa wakhe wakwenza umusa wakhe ngenxa yesithembiso sakhe isithembiso sakhe ngakho-ke umusa owahamba nesithembiso sakhe kodwa abazange bafike ezinkeni liphelele lezo lesithembiso futhi naleli bandla lifike nanini liphelele lalo umusa kankulunkulu uyasibamba kodwa ufuna ukuthola ibandla lizomlalela bantu abazothatha izwi lakhe futhi bathi iqiniso kungakhathaleki ngenhlangano yakho ufuna abantu abangeke bathi awu ngikahle nje njengoba nawe unjalo ngingumpresbyterian ngingumethodist ngingumkatolika ngikahle nje njengoba nawe unjalo lowo akusiwo umusa lokho kukhomba ukuthi kukhona kungalungile kodwa umuntu kungakhathaleki oyofunda izwi likankulunkulu futhi ubone ukuthi kumele uzalwe ngokukusha futhi ugcwaliswe ngomoya ongcwele bayokukholwa lokho bayokuthatha ngezwi bayothatha izwi ncamashini lokho elikushoyo njengasemibhabhathizweni nokufafaza umbhabhathizo ulungile akekho ebhayibhelini owake wafafazwa yikho yinto enjalo empalweni kanjalo akazake neza bekhona noma ubani owake wabhabhathizwa egameni likayise indodana umoya ongcwele ebhayibhelini bonke babhabhathizwa egameni likajesu kristu ngakho akukho nomunye akukho ngisho nalinye ichashaza lomlando ukuba uma noma ngubani engakhomba noma yikuphi noma yikuphi emlandweni lapho noma yimuphi umuntu wake wazobhabhathizwa ebhayibhelini noma eminyakeni ngabakhulu emathathu emva kokufa komfundi wokugcina kuze kube yibandla lekatolika kuba noma kubani kakhomba noma ikuphi ukuthi noma kubani wake waze wafafazwa noma wabhabhathizwa egameni likayise indodana umoya ongcwele waze kwaba yibandla lekatolika ubophezeleke ngokomphefumulo ukuze ungitshele akukho lapho kodwa yini esiyenzayo na sesedlulile eminyakeni yebandla futhi sibona lapho ababemele bakwenze khona lokho ngakho ngiyabo unkulunkulu ufuna umuntu othize ozomlalela uma kungeke emibhaleni ngakho kuyeke akusuye umuntu imfundiso yakhiwe ngumuntu futhi hhayi imfundiso yebhayibheli yabo ngakho akukhathaleki ukuthi ibandla liyini ukuthi ube nephutha kanjani wenza mehluko muni lokho na kungukuthi ungaba kahle kanjani manje umusa kunkulunkulu kubonakalisile kuwe ngakho-ke hamba kuwo umusa kunkulunkulu kumbulani umose naye nomholi omkhulu unkulunkulu ngabe wambulala ngenkathi yehlele ezansi lapho ukuyozidumisa ngokushayela lodwala futhi wathini yabo ukuthi yini engingayenza na ngamanye amazwi nina mambuka singanikhelela amanzi kuleli dwala na futhi walishaya namanzi awaphumanga walishaya futhi yini ayenze na wafakaza ngobuthakathaka bukakristu ngoba ukristu wayeyilela dwala lelo yitshe liyihloko esikhundleni sokulishaya noma kukhuluma kulo lashaywa kanye kubulala unkulunkulu watshela umose ngalo u-eksodusi kubela ngaphandle futhi ngizoma phambi kwakho phezu kwetwala futhi ushaya itwala futhi walishaya itwala futhi lakhipha amanzi unkulunkulu wathi esikhathini esilandelayo hamba ukhuluma etwaleni futhi lizokhipha amanzi alo kodwa umose wafuna ukukhombisa ukuthi wayenegunya elincane amandla amancane ngakho wathi ngizonikhiphela amanzi kuleli twala unkulunkulu ngabe wambulala ngakho unkulunkulu ngabe wamehlukanisa ukuthi wephula umthetho kankulunkulu khona lapho ngoba wakhuluma ngobuthakathaka bukakristu wadingeka ukuba shaywa okwesibili ukristu washaywa kanye nje kuphela manje sikhuluma edwaleni futhi likhipha amanzi alo kodwa kokuyini na ake sibuke endodeni endala inekhulu namashumi amabili omunye wathi kimi kungekudala wathi unkulunkulu ngunkulunkulu ongalungile wathi ngoba wenzele umose phansi yeka kukuba eseshikashikeke namaheperu iminyaka engamashumi amane kulelo hlanu phansi lapho wamenzela phansi futhi ngakho-ke wangamvumela nokuba ngena ezweni lesethembiso ngathi wo kumpeto bakazange amenzele phansi umose wayezweni lesethembiso cishe eminyakeni engamakhulu ayisikhombisa kamuva wabonwa phezulu entebeni yekuguqula isimo engophile njengoba wayenjalo emile ekhuluma kujesu ngaphambi kokuba aye ekhalvari yena no-elija bemindawonge bekhuluma futhi umose no-elija babonakala kujesu upetru ujakobe nojohane entabeni yokuguqula isimo wayengafile wayephila unkulunkulu akazange amenzele phansi wayesephalastine manje bukani ngaphambi kwakubafe wakhwela intaba inebo ngalokho kusangesikhathi yazi ukuthi wayehamba wayesamkhumulile kajeni u-aroni wabeka izimpahla zakhe phezu kwezinye wathatha ingubo yakhe ende wayibeka phezu kukajoshua futhi wamyala ukuba ahlale naleyo miyalo futhi esakhwele ezinqongweni zintaba inebo waya ezigodini zamathafa azi ukuthi wayeyalabo phezulu ukuya kufa futhi wakhwela phezulu entabeni inebo naphezu kwephiska futhi esamile lapho unkulunkulu wathi buka ngale ezweni ngifuna ukuba ulibone mose ngaboyile ngale kodwa uyazi ukuthi yini oyenzile ezansi kulelo twala ngalolo suku na wazikhazimulisa wena uqobo ngicabanga ukuthi yilokho okuzoba yinkathazo enkulu ngabaningi bethu bantu namuhla uhamba uye ezansi lapha edweleni futhi wazikhazimulisa wena uqobo kodwa qabelani ngikade silungele ukufa lakho kwamayitwala angahle kube wavele nje wanyathela phezu kwetwala lapho ephiska futhi unkulunkulu wamngcwaba kodwa angahle kube wavuka futhi ndawana thize ngoba wayephila wayefanekisa ukristu nango lapho ementabeni yokuguqula isimo iminyaka engamakhulu kamuva ngale ephalastini nebo musa kankulunkulu wahlinzekela itwala oheyi ma ngicabanga ko-abrahama ngawo wonke amaphutha awenza nomose namaphutha akhe kodwa ngenkathi kubhalwa ukuhlaziya kuka-abrahama ngenkathi ukuhlaziya kobunkulunkulu sebubhaliwe ngenkathi upawulu abhala ukuhlaziya ngo-abrahama akazange asho lutho ngokungakholwa kuka-abrahama Kaba kaba kuzanga ngisho kubalela kuye. Wathi uAbrahama akazange angabaza zithembiswane zikaNkulunkulu ngokungakholwa kodwa waqine nikeza udumo kuNkulunkulu. Umkhuleko wami othobekile ungukuthi ngaphambi kobuza kaNkulunkulu lapha kulokhu kuza ngiyethemba yami ibhalwe kanjalo ukuthi akayikuwabona amaphutha ami. Ukuthi lapho ukuthi eziyangami sekubhalwe khona umlando wokufa wami ukuthi awuyikufunda ukuthi ngenza amaphutha futhi ngenza ukuthi kodwa uyobona kuphela izinto engazama ukumenzela zona. Bangathi nje bengaba yini yenza lokho na? Uyothatha umusa kaNkulunkulu lowo engikholelwa kuwo futhi yilapho engikholelwa khona kuphela. Ngoba phezu kokuhle kwami angeke ngingene kakhulu kunabanye kodwa phezu komusa kaNkulunkulu ngincike kuwo. Yebo, komusa ngincike kuwo. Kunetwala lapho ngenkathi uMose elungele ukufa. Yini esingayisho kodwa David na umusa kaNkulunkulu. Lesi siqhwake sikhulu leso uNkulunkulu uqobo lwakhe wathi ungumuntu wenhliziyo yami uqobo. Lesi siqhwake sikhulu David wayengayenza kanjani into njengaleyo wayenza ukubathathe uUriya isotsha lakhe abe enedlanzana labezizwe phandle lapho njengamasotsha na. Lalelisisayo kule ndatshana encane kumzuzwana nje ngenkathi babenamasotsha abo ngaphandle lapho futhi uUriya nguye wamanga kuDavid. Uriya wayengosanda kuphendukele kwenye inkolo engumhedi usanda kuphendukela enkolweni yamaJuda. Futhi lawo madoda amthanda kakhulu uDavid babebonile ukuthi icobolo laluphezu kwakhe nakuba wayengumbaleki wayekhishelwe ngaphandle kwezwe lakhe wambiza ukuba ahlale namaFilisti. USawulu wayemzingela kodwa nakho lawo madoda abona icobolo luphezu kwakhe babazi ukuthi uze emandleni uthuma uNkulunkulu. Ngijabule kakhulu ukuba umbaleki namuhle ngoba ngiyabona ukuthi uKristu yeza ukuzaba inkosi. Ningabakhetha bonke okheledi nanoma yini engefuthi eniyifunayo kodwa uKristu uzoba inkosi. Ucobo luphezu kwakhe phezu komlayezo wakhe wokufika kwakhe futhi uzoba inkosi. Yini abayenza na? Ngolunye usuku wayemi phezulu lapho mele kuphuza amanzi esangweni ngaphandle lapho eBethlehem lapho wayevame kuya kuyolusela khona izivu futhi niyazi ukuthini? Omabili alawo madoda athatha izigema futhi asika amamayele ayishumi nanhlanu enyameni yomuntu ukumtholela ibhakede lamanzi. Ngoba ngani ukufisa kwakhe kuncane kwakungumyalo kubo. Cabanga ngalokho futhi basika kulawo madoda kuye yonke indlela kuye esicankweni sentaba lapho bathi wayemi khona kwakungaba kamamayeli ayishumi nanhlanu bahamba bedlula khona lapho futhi yonke indoda yasukuma ayengalo kulo kwababili naye baze bambulale. Baqhubeka bedlula futhi bathatha leli bhakede futhi bathola ibhakede lamanzi khona lapho nje emqeni wesitha amadoda amabili. Ngutshela lenkosi yabo umfowabo ukuphuza amanzi lapho wayenawo amanzi phezulu lapho kuba aphuze kodwa wayefuna lawo manzi. Wo uNkulunkulu mangithathe inkemba yezi futhi ngisika kuyo ngihlule kuye yonke inhlangano ukuletha ukubhabhathiza egameni likaJesu Kristu namandla ovuka nomoya ngcwele emuva kubantu kungakhathaleki ngoba uzongena emandleni uzokuma yedwa. Kodwa lisika kuye yonke inhlangano lisika kukho konke ukucatshangwayo kuso sonke isivumo kholo esenziwe ngumuntu uze ubuyisele umsindisi imvu ephambukile umuntu othize ubuyisele muva izimfundiso zeBhayibheli futhi zikaJesu Kristu onguye izolo lomuhle naphakade umusa kaNkulunkulu. Ngokwalo uDavid wayengakwenza kanjani? Umunye wagqumela emgodini futhi wabulala ibubezi. Wayengakwenza kanjani uDavid ukuthatha umfazi kaUriya uBathisheba omuhle ebe nabakha bangamakhulu ayizihlanu na kodwa wambonekeza futhi nakho kunganaki manje wakhohlwa nje ukwehlisela amakhethini phansi ngenkathegeza futhi azi ukuthi inkosi ivakashile lapho ngalapho zonke izinsuku phansi ngalolobonda. Ileyo ndaba ngicabanga ukuthi abesifazane namuhla bashaya indiva kakhulu noma kanjalo awu bavele nje kalula baphumele ngaphandle behambaze lokho kuphela nje ezitaladini begqoke izimpahla ezincane ezindala kulihlazo futhi bese uyamangala ukuthi kungani amadoda ekhuzela futhi ashaya ikhwela kungani benza lokho ukubenza bashaya ikhwela futhi baqhubeke bayakwazi lokho basemqondweni owenele ukukwazi lokho bakwenza ngoba nje bayafuna kusenhliziyweni yabo ubatshela ukuthi bakhohlake bangahle baphikisane nalokho kodwa bangahle bangabi yilabo abakhohlakele bangahle babe ngomsula njengomduze uma kuza ngokokocansa. kodwa khumbulani kunomoya phezu kwabo lela gcaba lokwedevele othumela umuyo mphefumule wendoda esokweni.
Remember the Bible said whosoever looketh upon a woman to lust.
Kumbulani phephele lathi obuwe esifazana mkhane kusevele uphingile naye enhlizweni yakhe. Futhi kumbula tete wethu iyophendula ngokuphinga nokuba ungazange ukwenze khona impela empilweni yakho yonke. Kodwa leso soni esikubuke ngaleyo ndlela ogqoke ngayo ulahla ngecala lokuphinga iyophendula ngosuku lokwahlulelwa ngokuphinga. Uma kufanele athi uthi lapha ulobile encwadini yakhe uyaphinga. Nobani na? Nkosikazi John Doe. Ngakho ke Nkosikazi John Doe uthini ngalokho na? Ngiyafunga ke uyalazi rekhodi lami ngikaze ngihlale nangendoda ngaphandle komyeni wami. Kodwa waziqokisa waze wabangela le ndoda. Ngoba iphinge futhi necala lokuphinga nayo lapho ke akwenze khona nguwe ofanele usolwe nguwe owaziveza ukuthi sheba wenza kabi njengo Eva enza kabi kodwa uAdamu wabandakanya kukho icabanga ukuthi sihlala njalo simpongolozela abesifazane futhi nina madodana kaNkulunkulu madoda yazi niliqembu eliqine kakhulu lokho kunjalo ubulili obuqinile ningaphezu kwabesifazane lelo iqiniso ngakho yenzani njengakho musani kubengama zama kuthatha intomba zenyana futhi niyonele impilo yayo kodwa yiba indodana kaNkulunkulu mtshele ukuthi usephutheni futhi ume njengendodana kaNkulunkulu ungutateweni yebo mnumzane yini sizama kuyenza lokho okubizwa ngamadodana kaNkulunkulu namuhla angawasemabandleni akhiphe yonke intomba zanyana angakwazi kumulani ngoba kunowesifazane ongenasimilo ngenxa yokuthi enye indoda eshadile yamona naye ngakho ipoto lingeke libize ketela ngokuthi limnyama ngakho nje kumbula isono esenza konke futhi sonke simele kufa futhi sifanele sife ngaso ngenkathi uDavid enze leyo ntombi ukwehlulela kwakhe uqobo ngabe kwambulala lapho lo mprofethi enyukela lapho wayecabanga ukuthi kufihliwe ngenkathi lo mprofethi enyukela lapho futhi ema phambi kwakhe wathi David ngabe konke kuhamba kahle na wathi konke kukahle uDavid ezingubeni zakhe zinde eziphakeme nomcele wakhe omkhulu futhi waye noJowabe ngaphandle lapho ujenene wakhe omkhulu nakho konke kula kuqhubeka wayegcina zonke izitha zisuke emingceleni nezinto onke ngokuhamba kahle wayena umntwana ngalobhathisheba futhi wayena uriyo mncane bandle phuma lapho futhi wayena uJowabe ukuma ngasohlangothini lwakhe waze wanyomuka kuye futhi mfana wafika ekhathini lakhe lishona nomkhonto wempi esandleni sakhe ikazi yawini lakhe lapho wayemele uIsrayeli ekubeni kanti usanda kuphendukela enkolweni yabo. Ngakho ke ngathi uJowabe ebuya futhi wamtshela ukuthi uDavid ufile ukuthi uUriya ufile uDavid wacabanga konke kukahle manje ngitholile umkakhe futhi yonke into izoba kahle ngithole ingane kodwa ingane yabanjwa ukugula umntwana waqala kufa futhi wenza konke ayikakwenza kusindisa impilo yengane yasimbe wonke udokotela uyeza akukho kuhle kugcineni ingane yafa nesabe ukuthi uDavid ukuthi ingane ifile futhi yafa ngakho wacabanga ukuthi yonke into yayifihlakele ngakho waduduza uBathisheba ayesevele emthathe waba ngumkakhe emva kwawonke lawo amanye amakhosikazi lo mprofethi omdala womfone mpandla omdala watheleka phakathi unatanayeli omdala uvele dlala wadlala phansi wathi David wonke kuhamba kanjani na wathi kahle mprofethi omdala kaNkulunkulu yela phakathi haleluya o nje wayecabanga ukuthi konke kukahle wacabanga ukuthi wayengakufihla kodwa ngeke wacathe kuNkulunkulu yazi ukuthi cabangani kwena manje yazi imicabango yakho ngokuba unguNkulunkulu lowo moya ngcwele osasakhiweni kuloku kuza uyayazi imicabango yakho ukuthi ungubani ukuthi uvelaphi ukuthi wenzeni ngokuba uJesu Kristu nguye izolo namuhla naphakade. uNkulunkulu wayekwembulile kulowo mprofethi wathi David wakunendoda enothile ehlalanga kulolu hlangothi lomgwaqo yayinezimvu eziningi kakhulu o wayenothe kakhulu indoda eyayihlala ngakulolu hlangothi lomgwaqo yayimpofu yayineudle lodwa yayiliphatha njengendodakazi ilipha ngaso sona leso sipuni yedlangazo yayilala naleli wundlu yonke into nje yayilali njengendodakazi kuyo futhi ngolunye usuku isivakashi seza ngakho esikudlele isibonelo sokuthi indoda enothile ithathe imvu yayo yodwa futhi yenze lesivakashitile awu isibonelo saloko yayangale futhi yathathe iwundlu lendoda empofu futhi ngendluzula yathathe iwundlu futhi yalibulala futhi yenze idili manje lokho kwakuyizinkanuko zedavide wayenabafazi abangamakhulu esihlanu ngenkathi ebone unkosikazi ka-Uriya isibonelo sokuthi yathathe yodwa amakhosikazi akhe abangamakhulu esihlanu ukwehlisa noma ukwenelisa izinkanuko zakhe waya wathatha le nkosikazi yenye indoda wasebulala u-Uriya ngenkathi isibe kumama udavide wayengazi ukuthi wayenzani ngani udavide wayeselungele kusho isigwebo leyo ndlela siyiyo singahlala njalo siyehlulela omunye umfo kodwa uma kuze kithi o lokho kwehlukile udavide wathi indoda izagoga ngempilo yayo lowo mprofeti omdala amehlo akhe akhomba phansi wathi udavide impela ungeke ufe ngani umusa lapho uya kosebenza amazinyane moya wathinta umprofeti wasindisa impilo kadavide umuza impela ungeke ufe kodwa inkemba ayiyukusuka endlini yakho kuzokuba isuse ngokuphelele kube enhliziyweni yakho ngoba uyileyo ndoda ecebile wo kwakwehlukileke kwakungenjalo na yini esindisa udavide ngenkathi wehlulela kwakhe uqobo kwathi indoda izokufa izogoga ngokuphakeme kakhulu futhi izogoga ngempilo yayo futhi umprofeti wathi impela umusa ngeke ufe davide umusa ukusindisile kwakungumusa kudavide wamsindisa hohe ukube kwakungesiyo umusa ngabe sonke sikuphi na ngabe kunjalo na impela umusa obusayo ovela kobusayo umusa obusayo ovela kobusayo obusayo ungenzani na obusayo angenza noma yini ayifunayo lalelani lokhu manje umusa obusayo unganikeza kuphela yilo obusayo futhi unkulunkulu ungobusayo ngakho anganikeza umusa obusayo ngakho-ke engobusayo umusa udingeke ukuba ubuze muntu udingekile wenza lokho ofuna ukukwenza kumangalisi lokho na udingekile ukuba ubuze ngingakwenza yini lokhu na noma ngingakwenza yini lokhu na ngikwenze na kumele ngikwenze na ngingakwenza na awukwenzi lokho uzenzela wona umusa uyabuza ngakho-ke angasindisa kubi kunakho konke ungasindisa oteleleke kunabo bonke angasindisa kubi kunakho konke angasindisa ukhohlakele kunabo bonke angaphilisa abagulayo kunabo bonke haleluya angasindisa abisizi njengami futhi wakwenza kuyini na umusa uwilliam branham ndoda nesitakwa lokho akwenzi nayimuphi umehluko musa nkulunkulu wangisindisa mina ngidedakazi yosifazane owayengalungile akwenzi nayimuphi umehluko umusa nkulunkulu wakusindisa uyabuza ufanele ubuze muntu lutho amen ngijabula kakhulu kalokho haleluya ungathetha isono esideleleke kunabo bonke futhi usenze sibe mhlophe njengekwa awufanele ubuze muntu ngakho wo ungakwenza ngoba uyabusa lalelani masinyane manje lokho kwafakazela esiphambanweni ngesikhathi lapho kwakuneselelesi sideleleke kunabo bonke kwakusifanele ukuba sife unkulunkulu wayengakaze edlule nje engiqondweni yaso akazange acabange lutho ngawo
there on the cross and through those bloody lips
lapho esiphambanweni ngenkathi ngalezo zinto ebezinegazi phakathi kokubula nakho kuqhamuka komsindo Nkosi yiba nomusa kimi futhi nako kuzomunye emuva ngegazi zinyembezi umunye umusa wawusithatha ukuthi namuhla uzoba nami epharadesi umusa wenza lokho leso selelesi sasingazisiza kanjani kwakwaso na kungengaphezu kukaadamu owayengazisiza ngakho kwayena kungengaphezu kuka-eva owayengazisiza ngakho kwayena kungengaphezu kokuzisiza kwawena kungengaphezu kokuzisiza kwami kungengaphezu kokuba singazidlukuzisa thina phezulu emilky white way namabhande amabhuzu ethu besingeke sakwenze kodwa umusa kankulunkulu ungenza utho ngakho futhi uyakwenza umusa kankulunkulu ukubusa komusa kankulunkulu kuza kuleso selelesi esifayo namuhla uzoba nami epharadesi wo cabanga ngakho lokho kuyamangalisa Cabangani ngakho uthande nomusa njengotate otate abangamawele ngeke ube nomusa ngaphandle kokuba nothando otate abangamawele kunjalo impela ngaphambi kokuba ube nomusa ufanele ube nothando ngaphambi kokuba impeleni ukhombe umunye umuntu ububele uyabathanda kulungile noma kungalungile ufanele ubathande nakanjani noma ungeke niyabo ngakho uthando nomusa yinto efanayo bangotate abangamawele yilokho kuphela uthando nomusa bona bese azikwazi kubona umunye ngaphandle komunye uNkulunkulu walithanda izwe kangaka wazonikela ngendodana yakhe ezele yodwa wachitha umusa wakhe futhi wawuletha ezinhliziyweni zethu ngumoya ongcwele nebo kunalutho nje ukalenze ngaphandle kokusebenzisana umunye nomunye umusa umusa kaNkulunkulu yilokho okusisindisayo manje sithele ukuthi lo musa labo njengaleso selelesi esifayo akumangalisi ukuthi wakhuthaza osankondle ngenkathi bekubona umunye osankondle wathi leso selelesi sifayo sakujabulela ukubona lowo mthombo ngosuku lwaso lapho mangi nakuba nginyanyeka njengazo yahlanza zonke izono zami zasuku kusukela lapho ngokukhola ngawubona lo mfundlana amanxeba akho agelezayo ahlinzeka uthando oluhlengayo lube ingcikithi yami futhi kuyoba njalo kize ngife ngakho-ke ngehloniphekile icula limtoti ngiyocula amandla akho kuzindisa lapho lolo lufefezayo ulimi olungingizayo lulala ngokuthula ethuneni umusa umusa omangalisayo haleluya omunye wayibhala o uthando lukankulunkulu lucebile futhi lumsulwa kangaka alunamkhawulo futhi luqine kangaka luyobekezela kuze kube phakade icula labangcwele nezingelosi kuba thina ngoyingi besingacwalisa lwandlekazi nezibhakabhaka ezenziwe ngephepha lezikhumba nalo lonke uthi emhlabeni luwusiba nawo wonke umuntu engumbhali ngokomsebenzi ukubhala uthando lukankulunkulu waphezulu kwakungamunca lwandlekazi lowo menkwe noma umbhalo ogoqwayo bewungeke kuqukathe konke noma weluleke usuke esibhakabhakeni uye esibhakabhakeni uyilokho kumusa umusa kankulunkulu umusa kankulunkulu uveze isithunzi unkulunkulu walethe umusa ezimpilweni zethu ngothando lwakhe ngathi nansi enye into umusa ungeke uyenze umusa ungeke uthengwe umusa ungeke uthengiswe ngumusa kungobusayo yebo mnumzane ungeke uthengise ngawo ungasho ukuthi unkulunkulu ngizokwenza ukuthi nokuthi uma ungenza ukuthi nokuthi ungeke akwenze lokho unkulunkulu angeke akwenze lokho ungeke ujoze lutho kunkulunkulu unkulunkulu ukunikeza khona ngomusa wakhe ohe akusuye lowo othandayo noma lowo ogijimayo kepha ngunkulunkulu ebonakalisa musa kunjalo bantu balala ngobuso babo futhi amanye amadoda ayeza kimi ngiyakholwa ngibone omunye wabafana ngemuva lapho asakuweni namuhla umfana we-methodist osanda kungena nje futhi wemukela umoya ongcwele ovela phezulu futhi labo abafana beza kimi bathi manje futhi Branham manje lokhu sesisindisiwe futhi semukela umoya ongcwele singahamba yini sifune iziphiwo na ngathi ningakwenzi uNkulunkulu unikeza iziphiwo zakhe ngokubusa kwakhe iziphiwo nokubiza kungaphandle kokuphenduka into qale yaziyo hamba ufune ukuthize nkulunkulu ngeze nje ngibe ngumshumayeli ngeza nje lokhu kimi futhi uyoba yini kena ngumuntu ofuna ukuba isitatanyiswa kwaphela nje uzohamba uye esayintini yezenkolo yomuntu nenye inhlangano futhi lapho uzozenza insika futhi udleke yekela nkulunkulu enze ubizo nkulunkulu uzokubiza nkulunkulu uzokungcwelisa nkulunkulu uzokunika lokho abefuna ukuba akunike khona yebo mnumzane ngeke uthengiswe ngomusa qaba mnumzane wena ungeke udayise angeke uthengise ngawo kanjalo futhi ngeke uthengwe ungeke ushintshiselwe ngentengo ngeke uthi awu manje nkosi ngizohamba ngijoyine lelibandla lebaptist elikhulu kakhulu noma lelibandla elikhulu lemethodist noma lelibandla elikhulu lepentecostal noma lelibandla elikhulu lenazarene ngizokwenza lokhu uma uzokwenza lokhu kimi ungeke wathengiswa qhaba umnumzane konke lokhu ubaba angiphe khona kuyoza kimi kukho muntu ongeza ngaphandle ubaba wami embize kuqala vele nje ube yilunga lebandla lalelo bandla elikhulu yilokho kuphela nje ungeke usindiswe umusa ufanele ukusindisa amakhono ethu awahlali futhi amakhono ethu angeke abe elethu elethu amakhono ethu lawo esinawo angeke sizuze umusa ngamakhono uma unkulunkulu angenza umshumayeli lokho kukhombisa umusa wakhe ukuthi ube nami qabo qabo umusa wakhe kuphela ngisindisile hayi ngoba ngishumayela ivangeli ukuthi ngisindisiwe, hayi ngoba ukhuluma ngezilimi ukuthi usindisiwe, oh qhabo, hayi ngoba wena uyashumayela, usindisiwe ngisho ngoba nje uyashumayela. Awusindisiwe ngoba ukhuluma ngezilimi, awusindisiwe ngoba wenza noma yikuphi kwalezi zinto, ngoba seKorinte buqale 13 ubafakazela kanjalo. Noma ngikakhuluma ngezilimi zabane nezezingelozi, noma ngiqonda zonke izimfihlakalo zikaNkulunkulu umshumayeli, noma ngenza konke lokhu futhi ngibe nokukholwa okunqukula izintaba, ngilude luzothando lungene okuluthando. Uthando ngumusa, ubusa uNkulunkulu owenza konke. Ngoba ke bantu elinamakhono njengamanye alamakhosi ezomculo okuzibinya, lokho kuvele nje kungenze ngigule kwesami, ngazo kuphathelene nopheka nokudla ukudla okuhle kwami kokomoya. Ngizonitshela ngikathi ngizwa lo mculo okuzibinya uma ngomgqibelo busuku, futhi ucula lo mculo okuzibinya futhi dance ubusuku bonke, bese ke ngobuso kulandelayo uze uzobukana nezijameli nezinto ezinjalo, nakho uzame ukukwakha ubuso obude obungcono kwedlula konke, futhi ume lapho phambi kwabantu futhi culelike ihubo, futhi bacabanga ukuthi bayezulwini. Bengingabiza amagama amaningi kodwa angidingekile, lethephu iya ndawo zonke, kodwa nonke niyazi umfana lapha kunge kudala eHollywood wayengeke ange intombazane ngoba kwakuphambene nenkolo yakhe, kuphambene nenkolo yakhe, futhi yenze izithombe zomculo wokuzibinge nezinto eyihlazo nezinto ezinjengalezo. Ucabanga ukuthi wawungathatha izinhlamvu zakho zesiliva ezingama-30 futhi wenze into ethize enhle kakhulu kunomusa kaNkulunkulu? Judase, ungeke uthenge lutho ngapha kanje kwendawo yakhe sokwini. Musa kaNkulunkulu ngeke kuhwetshelwane ngawo, ngisho ngeke ufakelwe ekhonweni ngomuso obusayo. Ngizi nalutho ezikaleni zami, nginombela kalulu esiphambaneni sakho, ngihambaze ngilimele, ngiza njengalokhu njenginjalo, njengalokhu nginjalo, ngingenasicelo kodwa ukuthi igazi lakho lachithekela mina, nokuthi wena ungibizela kuwe. Oh wundi likaNkulunkulu, ngiyeza lokho kuphela kumuso owangiletha. Musa wakwenza, umusa unjenga enye into engizothanda ukuyisho. Ngezinye izikhathi umusa lamabandla amakhulu acabanga ukuthi ungaya ezansi lapho, bacabanga ukuthi awu sakhe ibandla elikhulu kuwo wonke edolobheni. Sinenhlangano esiza odade lapha eyenza abampofu, izimpahla zabampofu, futhi sizithumele phesheya kwezilwandle sodla abampofu, senza konke lokhu. UPaul wathi ngingenza into efanayo futhi hayo kunye. Bathi awu thina sihlangane ndala sisibela hamba iminyaka ezinkulungwane ezimbili, sineminyaka engamakhulu ayisihlanu kudala, uJohn West uAlexander Campbell nalaba basungula abakhulu emuva lapho basungula ibandla lethu. Haleluya. Awu Jesu Kristu wasungula leli bandla umbhaphathizo kamoya ongcwele, futhi ubatshele ukuba benyukele ePentekoste futhi balinde baze bemukele amandla avela phezulu. Futhi sekandoko ngoebandla lePentekostali futhi ulahleke, ibandla lePentekostali alikho ngaphezu kwanoma yiliphi elinye ibandla. Kunjalo into yakho ingukuthi kunelilodwa kuphela ibandla, lelo ibandla ozalela kulo ngobhaphathizo komoya ongcwele, ngokubanga moya munye sonke siphaphathizelwe emzimbeni munye, ngoba sekorinte bokuqala 12:13 kunjalo, bokuqala ngoba sekorinte bokuqala 12 manje siphaphathizelwe kulelo bandla. Kodwa abantu bacabanga ukuthi bengakwenza okuhle kakhulu, ngani thina ngaya esikoleni futhi ngafundela ukwenza lokho, futhi ngaya emakholeji futhi ngenze lokho kusho nanto yinye, ungeke uthenge umusa kaNkulunkulu. Musa kaNkulunkulu kanjena, ake nginitshele indaba sengiphethe. Musa kaNkulunkulu kanjena, ngesinye isikhathi kwakukhona inkosi enamandla, futhi le nkosi enamandla yayinendodana, futhi kwakuyindodana yayo kukuphela kwayo, futhi ngolunye usuku umbulali ngamabomu wabulala lowo mfana. Futhi kulowo mbuzo kwaye amanxusa ezingela lowo mbulali, ekugcineni bamthola lowo mbulali, futhi ngenkathi bemthola bambuyisa futhi bamvalela ejele. Futhi ngenkathi isebenzile kuthethwa kwecala kwahlelwa nesigwebo sakhishwa, wo kwakuyinto embi kakhulu, wayebulele ngamabomi indodana yenkosi, futhi wayazi ukuthi yini eyayiza kuye. Babeke kunjeneni la ngaphakathi, bakhiye iminyango, bafake izindidi kuwo ukuze kungabi namunye onogada, balizungezile ngoba siyazi ukuthi hloboluni lwesijeziswe sibi kakhulu lo mfana ayezosithola, ngoba wabulala indodana yenkosi, ayeyasebukhosini indodana yenkosi. Onokati ababekwa bakakanda wozonke ngasemnyango afaka emagunjaneni ngaphakathi wayewunduliwe engena lutho ngaphandle kwendwangu yasokhalo ayigqokile futhi nangoke lapho ehlezi lapho kuleso simo ebulawa indlala bengamniki lutho kubaludle wayehleli kuleso simo ngakho base bemlethe ngaphandle kuthethweni kwecala wafunywana necala futhi wafakazela ukuthi unecala isigwebo sakhishwa ukuthi wayefanele isengaphansi kwezijeziso zokubulawa kobuhlungu kakhulu wayemele abulawe ngamayintshi ize impilo yakhe efaye iphele wagwetshwa ijaji wayemele afe futhi wancenga futhi wakhala futhi wathi nakuba nginecala nakuba nginecala ngiyaxolisa ukuthi ngenza lokho ngifisa sengathi ngabe angikwenzanga ngiyaxolisa ukuthi ngakwenza ngesikashana ngolaka olunzima ngakwenza ngangingaqondile ukukwenza ngaleyo ndlela ngolunye usuku inkosi yehlela endaweni ukuyovakashela umfana ukumtshela ukuyokhuluma naye futhi amtshele ngokubulala indodana yakhe uqobo indodana yakhe yodwa yenayo wambulala lo mfana wathi ngiyezansi ukuyokhuluma naye futhi ngenkathi ehlela lapho wabuka emuva kulelo kheji njengesilwane esivalele ekhejini wabona umzimba wakhe omncane owondile ulele emuva lapho ekhoneni ekhala buso bakhe bonke buphoqokele ngaphakathi imisathi yakhe ishwabene lemuva amehlo akhe ashonele ngaphakathi inkathazo yonke yayisemehlweni akhe futhi umlomo wakhe womhlophe uwonke kungekho manzi umile elelemuva lapho ngobuso bakhe ekhala inkosi yathi sukuma wenyukele kuye futhi yambuka yathi ibuleleleni ndodana yami yini ndodana yami yakwenza kuwe na yini eyayenza ukuze ifanele ukufa kunje njengoba wayibulala uyigwaza ukuba ife ngomkhonto na wathi lutho nkosi yami ayikho na yinye into ubuhlaza bami nje izindlela zami nje ngayibulala ngoba nganginomona ngayo futhi ngangenelwa ulaka futhi ngayibulala wathi manje kimele ngife ngaphansi kobulungiswa bakho mnumzane ngiyakuqonda lokho futhi kungifanele ukuba ngikwenze yinye into engiyikhalelayo ukuthi nje ngiyaxolisa ukuthi ngabulala leyo ndoda yasebukhosini kanjalo ngale kwesizathu inkosi yaphendula izithende zayo futhi yaphumela ngaphandle idesikini esithi bhubhisani wonke amarekhode liyazi kufakeni olwandle lokukhohlwa bhubhisani wonke amarekhode mgezeni wonke mhlanzeni wonke ngizomthumelela engubende ekwesikashana enkulu kakhulu limuzini yashayelwa yenyukela emnyango ngenkathi seyenzile ukhapethi wendlalwa ngaphandle kwegunjane lasejele inkosi yama lapho ekugcineni kwelimuzini yathi woza ndodana yami futhi ugibele uye ekhaya nami esikolweni wayenengubo ende enkosi emahlombe yakhe wathi kusukela manje kuya phambili sewuyindodana yami ngoba wabona ukuhawukela lowo ngumusa lowo kokuyimi lowo kokunguwe sabulala indodana kaNkulunkulu ngezono zethu sasingabafukazi singcolile senyanyeka silele phakathi emagunjaneni ezo uNkulunkulu wasigeza ngegazi lendodana yakhe uqobo futhi wasihlanza wasigqokise ngubo yende kamoya ongcwele futhi manje inqola enkulu kaNkulunkulu iyobuya ime emnyango kolunye usuku futhi siyayekhaya ukuba sihlale naye wonke amarekhodi abutshisiwe singeke sisahlulela nhlobo uyawashiza wafaka olwandle lokuxolela futhi engasakhumbuli ngakho umangaliso singacula umuso omangalisayo umsindo omnandi kangaka wasindisa olusizi njengami ngangilahlekile kodwa manje sengitholiwe futhi ngangiphukuthekile kodwa manje sengiyabona baba ngumusa wafundisa inhliziyo yami ukuba yesabe ngumusa ukwesaba kwami kokhululwa kwaba yigugu kanjani ukuvela kwalo musa ngehora ngeqala ukukholwa ngeke wenze leli libe yihora lakho njengamanje mngani uyisoni sisakhothamisa amakhanda ethu umsuzwana nje yenze lo mkhuleko na yenza leli kube yihora lakho lapho uqale khona ukukholwa njengamanje yenze sinqumo futhi uthi Nkosi uNkulunkulu nginecala ngiyaqonda ukuthi kuthatha umusa ukungisindisa ngingeke ngazi sindisa ngilahlekile ngiphelile angeke nje ngikwazi ukwenza lutho hlobo anginalusizo ngokuphelele anginathemba ngaphandle kukaNkulunkulu ngaphandle komusa ngaphandle kukaKristu emhlabeni ngingumfokazi ngeke waba nomusa futhi ungikhiphe kuleli kunjana lesono engikulo namhlanje oh Nkosi na futhi ube nomusa kimi soni ungasiphakamisa isandla sakho uthi Nkosi uNkulunkulu ngiyelowo umuntu odinga umusa wakho Ubas wamisa isandla sakho uthi ngikhulekele futhi Branham manje sengizokholwa uNkulunkulu busise emuva lapho mfowethu. Umunye uthi mfowethu Branham ngikumbule manje oh mfowethu ngicela wenze ngomkhuleko uNkulunkulu akubusise nenekazi khulekela ukuthi uNkulunkulu akubusise mfowethu uNkulunkulu akubusise tathe uNkulunkulu akubusise mfowethu ngalapha ewindini uNkulunkulu akubusise mfowethu emuva lapho uNkulunkulu akubusise mfowethu ngalapha nalona omunye. Ngikumbule mfowethu Branham uNkulunkulu akubusise mfowethu lapho yebo umunye lapha uNkulunkulu akubusise Tate uNkulunkulu akubusise lapha mfowethu uyakubona manje usho ngiqiniso lokho uNkulunkulu akubusise insizwa uyabona uyazi uNkulunkulu akubusise mfowethu uNkulunkulu akubusise Tate uyeme ngobonda uNkulunkulu akubusise ezansi lapha mfowethu uNkulunkulu akubusise mfowethu emuva uyeme ubonda. Njengoba ngingaphandle ngaba khona umunye na uNkulunkulu akubusise ngibona isandla sakho emuva lapho kodwa ukuthi ikazi lakho lachithelwa mina. Yebo Nkosi uNkulunkulu akubusise Tate. Futhi lokho uNkulunkulu akubusise Tate wena uyagibiza uNkulunkulu akubusise muva le lapho wena umusa umusa ngi uNkulunkulu akubusise nenekazi lincane ngiyeza njengoba nginjenje futhi ngingalindile ukhululo mphefumulo wami yebale nelinye limyama kuwe ikazi lakhe lingahlanza icashaze ngalinye owondluleka umusa oh umusa ngiyeza manje sekube nezandla eziya ishumini nanhlanu noma emashumini amabili eziphakamayo manje nemakhanda enu ekhotheme ngizocela kini nina eniphakamise izandla zenu ngokuthula manje sokubani nime ngezinyawo zenu ngisaninikelela umkhuleko zindawo lapha phezulu e-altare kungukuthi nje angikwazi manini ngezinyawo zenu bonke laba baphakamise izandla zabo elifuna ukukhulekelwa manje sokubani nime nje ngezinyawo zenu khona manje ngisanikela umkhuleko sokubani nje nime ngezinyawo zenu yonke Chichelwa mina Nogu Chiloko kukwase Kulikula kubusise Mina Ngizakuwe Oh Diga nkulu Nkulu Kulani kungahle kube nosuku lapho umusa ungasayi kuba khona ungasayi kukuvamela nhlobo kuyobe sekudlula isikhathi kakhulu manje isikhathi asike dluli kakhulu uNkulunkulu baba wenkosi yethu Jesu Kristu waletha futhi umsindisi wethu ekufeni manje uyaphila yena osekazimulweni ngobukhulu uthumela umoya ongcwele kaKristu phezu kwethu kuletha isigwebo esonini uNkulunkulu ngiyibukela laba bantu bami ngezinyawo zabo liqinise Nkosi wathi lowo oyofakaza ngami phambi kwabantu naye ngiyofakaza ngaye phambi kukababa wami nezingelo zezingcwele siyazi uma sima kulokho kusakho kwahlulela ukukhulu yeke isikhathi okuyoba yiso bamile manje Nkosi ngakho izono zabo zizohamba phambi kwabo izono zabanye abantu ziyalandela laba bantu bamilapha kulokhu kusa ngoba bavuma izono zabo bazi ukuthi benze iphutha futhi bafuna wena njengomsindisi wabo hlola amatomu ezinhliziyo futhi wazi konke ngabo ngiyakuleka baba ukuthi uzobapha izicelo zabo basindise bayizindebe zomxhomelo zalumlayezo omncane kulokhu kusa womusa kaNkulunkulu kungenandaba ukuthi senzeni usalokhu ugoba futhi sithole sibe khona Nkosi yipha umusa kulezi zinhliziyo bangathi bakahlala njalo bebona uJesu njengomsindisi wabo basenzile isenzo umoya ongcwele ubatshele ukuba bame futhi bakwenza umoya ongcwele wabatshela ukuthi bame futhi bona ngokulalela umoya bama manje Nkosi wena gcina izwi lakho wathi ngeke umuntu ongeza kimi ngaphandle uma ubaba wami emdwaza kuqala futhi konke lokho ubaba anginike khona uyoza kimi lowo ozoza kimi ngingeke nagange ngimlahlele ngaphandle lowo ozwa amazwi wami futhi akhole ngokujimileyo unokuphila okuphakade futhi akayi kungena neze kwahlulelweni kodwa wedlulile kufeni wangena ekuphileni ngakho-ke Nkosi phezu kwezisekelo zale mibhalo lawo ngamazwi akho uqobo Nkosi lawo esiwafunde kujohane ongcwele 5:24 lowo ozwa amazwi ami futhi akhole ngokujimileyo usevele ngani ngoba ukholiwe umusa omvakashele usevele ungene ekuphileni okuphakade futhi angeke aye ekwahlulelweni uyohamba phambi kokwahlulelwa futhi angeke aye ekwahlulelweni kodwa wedlulile kufeni wangena ekuphileni wo Nkulunkulu sikubonga kanjani phonga lokhu siyakhuleka manje ukuthi uzobagcina empilweni kwakathi bona bonke babhaphathizwe bebiza egameni leNkosi uhlanze zonke izono zabo usiphe khona Nkosi manje ngibethula kuwe njengenceku yakho ngikhole ukuthi ingelosi enkulu kaNkulunkulu eyabonakala ezansi lapho futhi baba uyayazi yonke leyo ndaba naleyo ngelosi enkulu eyabonakala lapho ngolwesihlanu kusenu njengovivi futhi yakhuluma la mazwi simeni sothingo lwenkosazane luthathu luvele esicongweni sentaba Nkosi Nkulunkulu makuthi lowo Nkulunkulu obonakale kimi lapho othingweni lwenkosazana makasindise laba bantu ngomusa wakhe khona manje nje ngibanika kuwe ekulindeleni wena ukuba ugcine izwi lakho futhi uzokwenza futhi ngizohlangana nabo ngalelo langa elikhulu bengenabala nambimbi emphefumulweni wabo siphe khona egameni likaJesu ngibanikela kuwe amen Nkulunkulu anibusise manje nesahlezi phansi noma kubali ohlezi eduze kwalabo bantu ngumKristu exawula isandla sabo batshele bamemele ebandleni futhi kungaba yini enye abangaba yikho wo akamangalisi na
umusomangalisayo msindo mnandi kangaka wasindisa olusizi njenga ngagilahlekile kodwa manje sengitholakele ngangiphumuthekile kodwa manje sengiyabona kwaba ngumuso wafundisa inhliziyo yami ukwesa Ngomuso kwesaba kwami kwakhululwa kwaba yikungu kanjani kubonakala kwalowo musa ngehora ngitaluko kolwa
Ukholiwe na, uma ukholiwe phakamisa isandla sakho.
Ngiyamthanda Jesu. Ngiyamthanda Jesu. Ngiminyake yekulungwa neYeshu Sikhazimula sikhanya nje ngelanga Asisenazinsuku ezisele ukugcula Indumiso kaNkulunkulu
Bakoba uNkulunkulu
Una ngenkathi se kala
Ngiyamthanda na manje akamangalisi na manje uma sisacula lokho futhi ngifuna nixolane nosicelene kwakho ngokuthula impela ukuthi uNkulunkulu kubusise emhambi impela kamnandi futhi nangobungcwele manje Esiphambanweni lapho ngaqala khona ukubona ukhanya nomthwalo wenhliziyo yami wagingwa wasuswa kwakuyilapho ngokukholwa ngemukela ukubona kwami futhi manje ngijabula usuku lonke Esiphambanweni, esiphambanweni lapho ngaqala khona ukubona ukukhanya nomthwalo wenhliziyo yami wagingwa wasuswa kwakuyilapho ngokukholwa ngemukela ukubona kwami futhi manje ngijabula usuku lonke Nijabule na? Ngijabula kakhulu ukuthi Jesu uyangikhulula Ngijabula kakhulu ukuthi Jesu uyangikhulula Ngijabula kakhulu ukuthi Jesu uyangikhulula Ngicula udumo haleluya uJesu uyangikhulula Ngijabula kakhulu ukuthi Jesu uyangikhulula Ngijabula kakhulu ukuthi Jesu uyangikhulula Ngijabula kakhulu ukuthi Jesu uyangikhulula Ngicula udumo haleluya uJesu uyangikhulula Nimtshadi na
Ngamangalisi na,
oh, ngicabanga nje ukuthi uyamangalisa manje, cabangani nje ukuthi leli Bhayibheli liqiniso lakhe, futhi leli Bhayibheli lifundisa ukuthi nguye izolo namuhla naphakade. Ngifuna ukunibuza ukuthize, uma nguye izolo namuhla naphakade, uNkulunkulu ucelela ukusho igama elingukuthi ukungcwele uma, kodwa unguye, kodwa uma enguye ngizokubeka kanjalo, ngakho hlekululi lo muntu abengaba yilo na, angafana njengoba wayenjalo. Manje kunende yodwa ehlukile kuye njengoba elapha kulugugusa unangesikhathi wayephakathi kwabantu baseGalile lokho bekungaba ngumzimba wakhe uqobo wenyama umzimba wakhe wenyama Ngoba lowo wavuswa niyakukhona lokho na uhlezi kwabose kunene somkhulu kweliphezulu uphila njalo kwenza ukunusele ekuvumeli kwethu
Remember, he cannot do one thing for us.
Kubulana ngeke asenzele na yinye into sizokuba kuqala semukele yena futhi sikholo ukuthi kwenzile futhi sisho ukuthi kwenzile ngokuba ungumpriest omkhulu ungumpriest omkhulu yenza ukunxusela kuvumeni kwethu manje ningileni ubafundi bebhayibheli nithi lokho ngokuthi kuphumisela futhi kuphumisela nokuvuma igama elifanayo yabo wenziwa umpriest omkhulu encwadini yamaHebheru isahluko sesithathu manje wenza usa phezulu kokuvuma kwethu ngakho angeke enze lutho size sivume kuqala ukuthi kwenzile Yabo wehlela lapha eTshare futhi ukuleke kusibonke ungakwenzeli nokuncane okuhle uze ukholwe ukuthi uyakuxolela bese ke uyasukuma ngakho ke ukholwa okungako onakho yilapho lapho wake waphila kanye zansi la lapha inkucucucwini yesono manje nina abancane abaphendukile manje niyakholwa ukuthi nisindisiwe anikholwa na ngakho ningilani phezulu lapha nenyukele phezulu kancane yini eyenza lokho na ukukhola kwenu ngoba uya Ngiyakholwa ukuthi ungumKristu manje uzophila ngaphezulu kwaleyo nto manje niyabo manje uma nifuna ukwenyukela phezulu kancane iba nokukholwa nje okwenziwe ngoba kunamkhawulo qhubeka nje awu okungeke kwenzeka kungenziwe kuphatheke zonke izinto ziyenzeka kulabo abakholwayo kunjalo uma uthi kule nto abanqukuleka futhi ungangabazi inhliziyo yakho kodwa ukholwe ukuthi lokho kushoyo kuyafezeka ungaba nakho kushoyo manje uJesu Kristu uhlala ebantwini ngolunye usuku uKristu wayesethikeni umlilo loyo eniyibonile ithathwa sikholelwa ukuthi inguJehova uNkulunkulu yilokho ingelosi yebizama ukukuletha kithi manje wayesebubabeni ngaleso sikhathi wayengubaba kaIsrayeli sizwe wayesekefika futhi wakha phakathi kwabantu bakhe njengoKristu indodana ngabe kunjalo na Kristu wayeyindodana kaNkulunkulu.
Now he's Christ the Holy Spirit which is the
manje uChrist umoya ngcwele okunugcobo uChrist uchaza ukuthi ugcotshiwe futhi ugcotshiwe phezulu kwabantu uChrist enathi umoya ngcwele uChrist enathi phakathi kithi yabona lokho na ubani nenhlonipho yokuzithoba nje umzuzwana nithule.
Now is he the same
manje ngabe sanguye na ngiyakhole sikhashane nesedlule ngithola ucingo futhi lathi abantu bebehilisisana ngezitulo nezinto zazi lapha sizokhuluma ngalokho kamuva kwenye inkonzo yebandla. Ngitshelile ubili lapho-ke uma bebezokhulekela abagulayo uma bekunabaningi kangako ezansi lapho ukuba babanikeze amakhadi okukhulekelwa wathi ubezokwenza ngiyacabanga ukuthi kwenzile. Lezi zinyanga ezimbili noma ezintathu ezidlule kusukela komunye umcimbi othize wento ethize yenzeka inkonzo yafika endaweni lapho kwaze kwaba yathi ukuphuma kancane esandleni sami babenokukubona lokho kuhlukaniswa komoya nokunye nokunye ukuthi wakukhuluma kanjani futhi kutshela abantu ngencamashidi yokuba inkosi yethu yenza ngenkathi iselapha emhlabeni. Yonke ndikubonile ngiyacabanga bangake lapha abangagaze bakubone noma abangagaze bakubone nhlobo kusebenza na ake sibone izandla zenu abangagaze bakubone abagaze bakubone kusebenza awu kuneqembu phakathi lapha elingagaze likubone ngiqagele izihambi asibazi ukuthi abantu bavelaphi. Leli ithabenekele lingakhethi hlelo asimelene namahlelo kodwa asesibo abalo futhi sibayekela nje bazihambele ngeyabo indlela siyakholela ukuthatheni abantu uma befuna ukubuyela emuva ehlelweni kungile nqobo uma bephile impilo yobuKristu nje siyisiteshi nje sokusindisa umphefumulo lapha yilokho inkonzo yami eyikho kubona. Manje kodwa ngiyakhala ukuthi iBhayibheli liyafundisa kumaHebheru 13:8 ukuthi uJesu Kristu nguyizolo lamuhla naphakade. Ngiyakukholela khona uma enguye manje lapho nonke nisahlezi nithule ngempela nje umzuzu ngifuna ukukhuluma nani nje ngokuphuma enhlizweni yami sizobeke sesiba nenkonzo yokuphilisa ngifuna ukulibuza into ethize uma enguye izolo namuhla naphakade ngakho-ke wenza kanjani indlela kuphela esingasho ngayo-ke uma engumoya uzokwenza ngokufanayo nje ngoba enzile izolo kunjalo na uyokwenza ngokufana njengoba enzile izolo wenze kanjani izolo na ngabe ubehlukile kunoma yimuphi omunye umuntu na ngumuntu nje wabukeka njengomuntu wayengumuntu wazalwa ngumuntu wayenenyama nekazi wahlupheka wabubula wedlula ezilingweni wayengumuntu kunjalo akunjalo na kodwa yini yamenza uNkulunkulu na ingoba umoya kaNkulunkulu wawukuye wayengumesiya ugcotshiwe futhi bazi kanjani ukuthi wayenguye na uMose wathi inkosi uNkulunkulu wenu iyonivusa lo mprofethi njengami futhi kuyakwenzeka ukuthi lowo ongayikuzwa lo mprofethi uyonqunywa phakathi kwabantu manje wayengumprofethi ngakho-ke abe u-Israyeli wayefuna umprofethi na babefanele uma babefuna umesiya futhi umesiya uyoba ngumprofethi manje ake nje sedlule kukho umzuzwana nje imizuzwana embala nje futhi lalelisisane manje gcinani ingqondo yenu kuNkulunkulu ngoba asazi ukuthi uNkulunkulu angenzani angazi ukuthi uzongitshela ukuba ngenzeni. Ngiyazi ukuthi sinesiphiwo sobuprofethi ebandleni ngu-14 yabaprofethi abantu kuyinto ekahle siyakuthakasela lokho besibhekisela kulokho sonke isikhathi sinabanye lapha abakhuluma ngezilimi sikholelwa ukuthi abantu kumele bakhuluma ngezilimi ukuze babe nomoya ongcwele akukho mbhalo njalo kwende kanjalo kodwa siyakholelwa ukuthi kunesiphiwo sikamoya ongcwele esikhuluma ngezilimi sinaso ebandleni lethu kodwa sibenza asiqhubeki silokhu siqhubeka sikholelwa ukuthi yiphimbo likaNkulunkulu sikhuluma uma umoya ongcwele khuluma futhi sivumela lokho kuze kathathu futhi kumele kube ngeke kube ngesikhathi ngisashumayela noma ngokuhlelela. kwenzeka ngoba umoyo wa prophet uthobela umprofeti yabo kufanele kuphathwe ngokwelungelo leBhayibheli
yekho
ngathi yiko into enjengeziphiwo sika moyo ongcwele nokukhuluma ngezilimi sakwazi lokho iBhayibheli liyakufundisa ukuthi siyakholelwa kuloko futhi sibonga uNkulunkulu ukuthi sinakho ebandleni lethu lapho sineziphiwo zokuprofeta zona kuqala zimele zihlolwe futhi sibone ukuthi ilungile noma cha bese ke kuba isiphiwo sokuprofeta bese kuthi ke kunomprofeti manje lokho manje ungena esikudleni lezo ziphiwo lezo zikhuluma ngezilimi nokuhunyushwa kwezilimi nolwazi nehlakanipho nokuhlukanisa umoya nokunye zonke lezo ziziphiwo ke bese kuba nezikhundla ezinhlanu esokuqala abapostoli abaprofeti othisha abavangeli nabelusi lezo yizikhundla ezigcotshiwe zikaNkulunkulu abantu bayaziphatha yabo azisizo angeke ngeke uzifise ngeke uzikhulekele zinikezwa ngokubusa uyazalwa umprofeti akabi kuprofeti uma umuntu othize ebeka izandla kuye futhi yamenza uprofeti umprofeti uyazalwa evele esibelethweni sikanina ungumprofeti yabo ngakho uhlala njalo engumprofeti yabo uNkulunkulu wathi uJeremia wathi ungakabi ngisho sesizaleni sikanyoko wathi ngakwazi ngakungcweliza futhi ngakugcoba ukuba ube ngumprofeti wezizwe kunjalo yabo Mose kaphambi kokubazalwe wayengumntwana okahle wayengumprofeti wenkosi bonke abanye abavilayo uKristu wayeyindodana kaNkulunkulu kusukela emini eseyitheni kunjalo yabo iziphiwo nokubizwa kungaphandle kokuphenduka kodwa iziphiwo zinikezwa umzimba manje siyakuqonda lokho siyaziqonda zonke lezi ziphiwo manje ake sibone ukuthi uJesu wayeyini phakathi kwethu sibone ukuthi wayeyini emuva lapho siyathola ukuthi ngenkathi kokuqala ngale inkonzo yakhe manje lalesisani sihambi ngenkathi kokuqala ngale inkonzo yakhe kuthiwa longcwele sahlo sokuqala siyathola ukuthi emva kokuba esebhaphathiziwe emva kokuba efika wazalwa futhi waba neminyaka engamashumi amathathu ubudala wabhaphathizwa nguJohane moyo ongcwele wehla njengejuba futhi wehlele kuye laseke iphimbo lifika lase lithi yena indodana yami ethandekayo kuyo lesigqeki langempela lasekuqaleni lathi engijokozile ukuhlala kuye lathi engijokozile engithokozile ukuhlala kodwa yabo lokho kuzwakala ngathi kuyaphambana kithi nesenzo ngaphambi kwesandiso kodwa impeleni kungukuthi engithokozile ukuhlala kuye isizathu uKristu uNkulunkulu wayekuKristu ebuyisela umhlaba kuye uqobo siyakwazi lokho manje masinyane wayehlala izinsuku ezingamashumi amane walingo kuTebele wayesevela ke nenkonzo yakhe waqala ukukhulekela abagulayo futhi emva kwesikashana waqhamuka indodo kuthiwa nguSimon Petro umntu omdala ongafunile wayengakwazi ngisho nokubhala igama lakhe uAndrea wamtshela ngalomfo amkholwa ukuthi nguMesiya uMpetro wakhuphukela kuye futhi kwathi masinyane nje engenyukela ebukhweneni bukaJesu uJesu wathi igama lakho nguSimon futhi uyindodana kaJonase wazi ukuthi kukhona okwenzekile wazi ukuthi leyo kwakuyindodana kaNkulunkulu futhi kwamthokozisa ukuba amnikeze izikhiye zombuso wamenza inhloko yebandla Wokunomfo wayemi lapho igama lakhe kunguFiliphu. UFiliphu wakubona futhi wacabanga uyamangalisa. Ngazi indoda engumfundi weBhayibheli uhlala emamayeleni ayishumi nanhlanu ngale kwentaba. Ngizogijibela ngale futhi ngimtshele igama lakhe nguNathaneyeli. Wagijibela ngapho ngokushesha impela ngalelo langa. Ukusuku olandelayo wafika lapho mhlawumbe kuphumile kwelanga. Wagijimela phezulu futhi wangongotha eminyango. Unkosikazi uNathaneyeli wathi awu ulapho ngaphandle sivandini sezithelo ngaphandle lapho uFiliphu. Umngani wakhe. Wayanga phandle lapho futhi wayeguqe ngamadolo akhe khuleka masinyane nje lapho isukuma ekuguqeni kwakhe uFiliphu wathi woza ubone ngimtholile uJesu waseNazareth indodana kaJosefa manje lona ongowenkolo umhlonishi omkhulu odumile wathi khona yini enhle engake ivele eNazareth na nike sihle sicaphune into enhle wathi ubahlala ekhaya futhi ixeke ngahamba ukhuluma ngayo woza nje uzibonele wena woza ubone woza nje uthole ukuthi kukhona yini noma ngabe yini enhle ngaphuma eNazareth. Njumesiya na? Ha, uMesiya uyoza. Uzokwehla uthi ezantsi kwi ofulani basezilini bayokwehliswa yophumela ngo esikolweni uyoza ngo enhlanganweni yethu enkulu. Basele kubecabanga lokho niyabo kumele kuze enhlanganweni yabo. Uzokuza ngo enhlanganweni yethu ehle ngo phezu kwemipheme yesikolo lapho uthi uzophumela ngaphandle emagcikeni futhi enyukela ngo phezu kwezihlalo zomkhosi futhi enyukela endaweni engcwele engcwele bese ethi ngikuMesiya. Mesiya gezi nezi kanjalo Mesiya uza lapho afuna khona uyazibuza wenza njengoba ethanda wathi awu wathi woza bona woza sibonela uso kuma ngakhona bese uthi ngikholela kuleyo nto yomgingi ongcwele vele uze uthole ukuthi kukhona noma yini ngakho Ngakho yena ngani kubaqo ngibeze bekhuluma. Ake ngingathanda ukuzwa ukuthi babekhuluma ngani na. Ake silalele futhi sibone ukuthi bathini. Ngiyakholwa behamba eceleni kubaqo. Niyazi Philip wathi, yazi Nathaniel, yazi ukuthi ungumfundi wepepeli. Ngakho ngifuna ukubuza ukuthi ize sibheke uMesiya, sibheke na. Oh yebo, sisondela ezinsukwini zokugcina zalesi sizukulwane nalesi. Ngiyakholwa ukuthi lesi sizukulwane sizombona uMesiya. Manje lalelake, oh kodwa naku lapho sikhona asisiyisongisho nesizwe sonke sisahlakazeke phakathi kwabantu. Singakwenza kanjani na konke lokhu? UNkulunkulu uza ngehoro ngalicabange ilapho ebakhona. Wathi kodwa nini umzuzu sobonini lo muntu lo Mesiya azoba yini na? Oh Mose uthisha wethu wasitshela ukuthi uyoba ngumprofeti. Ngizobushayela ngalo Jesu waseNazaretha, ibule lo mntu omdala owayengazi lutho, wathenga kuye inhlanzi ngalesi yasikhathi, waletha wathenga kuye futhi wayengakwazi nokusayina irisiti, wayengenayo imfundo eyenele na. Ya oh yebo, uJonase nomfana kaJonase, ya ngathenga kuJonase nami. Hawu manje uyazi ukuthini? UPetru weza lapho noma uSimoni njalo igama lakhe lalinguSimoni ngaleso sikhathi. Wathi uSimoni weza lapho emhlanganweni wakhe futhi angakhuphuka nesikashana nje yena yakubula ukuthi uSimoni wayevame kanjani ukusitshela ukuthi ubaba wakhe wamtshela ukuthi ningakhohliswa ngoba kuzoba nabaningi abaprofeti bamanga ngaphambi kukaMesiya wangempela futhi lelo iqiniso. Miningi imilayezo yamanga izohamba ngaphambili kodwa wathi ngikwazi uma umlayezo wangempela ufika ngoba kubulani thina amaJuda sikholele ukutheni lo Mesiya uzoba kuprofeti. Siyabakhola abaprofeti bethu. Buza umJuda manje uIsrayeli uma bethatha lelo Bhayibheli khona lapho manje baqhamuka endla eIran nezinto bayelifunda bathi uma lowo Jesu wayengumesiya ake simbone enze isibonakaliso somprofeti sizomkholwa. Yebo mnumzane, bayabazi labo baprofeti ukuthi baleqiniso. Ngakho uNathaniel ngahle kuba wathi, ngiyakholwa ukuthi uMesiya uzoba ngumprofeti ngoba uMose wathi iNkosi uNkulunkulu wethu uyovusa umprofeti. Awu ngenkathi sabone ukuthi uSimoni lowo wakhuluma ngaye wathi igama lakho nguSimoni futhi uyindodana kaJonase, hayi kuphela ukuthi wamazi kodwa wamazi lowo baba wakhe omdala wesaba uNkulunkulu ongumFarisi. Ngikukhona lokho ngiwambe wakhala katshele kugcinele kujulile wathi woqhabo ngigaze woza uthole woza ubone woza. Beqhubeka ngomgwaqo bahamba ngigcineni wenyukele ebukhoneni lapho uJesu wayekhona mhlawumbe emi ngaphandle zethamelini endaweni athize. UJesu emi lapho eqalaza ngemvuko sikashana wabuka ngaphandle futhi wabona uNathaniel emi ngaphandle lapho wathi beka umIsrayeli kungekho kondise kuye. Lokho wakhipha izitashi kuye, lokho wavulela umoya waphuma koseyili, beka umIsrayeli kungekho kondise kuye. Lo uNkulunkulu wathi Rabi, ngikusho ukuthi mfundisi, Rabi uke wangazi nini na? Angigazi ngihlangane nawe ngaphambili ngisihambi kuleli bandla. Ngikaze ngibe lapha ngaphambilini, uke wangazi kanjani na? Wathi ngaphambi kokuba uFilipu akubize ngikathi ukaphansi kwesihlahla ngakubona. Lo kwakunguJesu izolo ngabe kunjalo la uma enguye nguye nanamuhla. Ake sithathe esinye isizwe sabantu, kwakunesizwe sabantu kwakunezintathu kuphela izizwe zabantu futhi labo kwakungabantu bakahamu uShemu noJafete. Niyabo lokho yiko ncamashi ilapho ePentecost, lapho ivangeli laya kumaJuda lase liya kumaSamaria futhi lase liya ke kwabezizwe. Niyabo abakahamu uShemu nabantu bakaJafete izizwe ezintathu. Manje kunezizwe ezimbili zazo ezibheke uMesiya, hayi thina bezizwe sasine sakugile emhlane wethu sasingabahedeni sikhonza izithiko kodwa hayi uHamu noShemu. Manje kunesinye manje esinye sizwe kwakungamaSamaria kungu hafu weJuda nowezizwe okwabangelwa ukushada kwesono kwaKora lapho futhi baphambuka futhi babekholelwa kuNkulunkulu babebheka uMesiya. Ngakho uJesu wahamba wazethula kabusha phambi kwabo weza kumaJuda bakhe uqobo kodwa wakuselekile ukuba idlule ngaseSamaria. UJohane ungcwele wesine nake namfundo na futhi wakuselekile ukuba idlule ngaseSamaria. Ngakho ufika emzini wasesikare, ngakho wavele wathumela abafundi bakhe ukuba bayothenga umphako. Philip esahambile uma wakhe waba lapho indawo ithapha umthombo kunesigwedlo somuzi njenga lapho bevulela amanzi aye phansi. Niyazi abesifazane bayeza futhi bathathe izigwedlo bese bephonsa phansi ibhakete bakhe amanzi bawathwala ekhanda labo. Manje abesifazane besimile sibi, abesifazane ababi babengezi labesifazane abalungileyo babeza ukuhlanganyela ndawonye ngalezo zinsuku. Usifazane wayemubi wayehlala neqembu lakhe, hayi namhlanje bonke bandawonye kodwa abavele nje kodwa bona kunjengokukhipha nje okwangaphakathi kweqanda ukwenza konke kube ukukhanya okubomvu niyabo ngakho ke ba ngakho lokho kugcwala usifazane nesimile sibi ukhumela lapho ngezikhathi zokugamanxa kwehora leshumi nanye noma kusele ingxenye yesigamu kushaye ihora leshumi nambili cishe ngalesi sikhathi sosuku uza uyahamba phandle lapho ukuzokha ibhakede lamanzi futhi wabeka wafaka ngiyambona ifaka okuphendukayo okudala lapha nesigwedlo ukwehlisela phansi phakathi emthonjeni ukuthola ibhakede lamanzi futhi nje ngaso leso sikhathi eqala kuliphakamisa ezomuntu othize ethi sifazane ipamanzi futhi wabuka ngale futhi kwakunomjudo manje babengadlelani omunye komunye intende phakathi nendima impilo ayecishe abe namashumi amathathu kodwa ibhayibheli lathi ayibukeka inamashumi amahlanu yakwazi lokho wathi uthi wabona u-Abrahama futhi ungumuntu ongakevi emashumini amahlanu kudala wayenamashumi amathathu kuphela nebo wathi ngicabanga ukuthi inkonzo yakhe yaseimdake kancane nje ngakho wathi uthi ubone u-Abrahama manje siyazi ukuthi unodevel wathi engakabibiko u-Abrahama ngikhona nebo ungunkulunkulu ka-Abrahama impela wenguye wathi engakabibiko u-Abrahama ngikhona impela futhi manje nango yena ihlezi emthonjeni wathi sifazane ngibuzise wathi kuphambene nesiko asingelani lapha njengoba babekwenza iningizimu ngabanga amakhaladi lapha mhlophe nebo wathi asingelani lapha kuphambene nesiko ukuba wena ucele mina wena ijuda ucele mina wesifazane wasesamariya ukuba ngikwenzele noma yiluphi ufefe noma yini akukho kusebenzisana kumunye nomunye wayekwesifazane omncane wesifebe niyazi ngakho mhlasimbe wesifazane omncane omuhle futhi wayemi lapho mhlawumbe izinwele zakhe ezisongelene zehle kuseni bakhe niyazi futhi wayengaphandle ubusuku bonke futhi ngakho wathi kuphambene nesiko kuba wena ucele mina wesifazane ngumsamariya okunjena wathi sifazane kube bewazi ukuthi ngubani obekhuluma nawe nawe bewazi ukuthi ngubani obukhuluma naye bewuzocela kimi okukuphuza lowo Mesuya izolo yabo bewuzocela kimi okukuphuza ngizokunikeza manje ungabe useza lapho kuzokha ngani wathi umthombo ujulile futhi akukho ozowakha ngakho kepha uzongipa manje na wathi ubaba wethu uJakobe yabo wayengumsamariya kodwa wabiza uJakobe ngobaba wakhe naye ubaba bethu uJakobe waphuza kulo mthombo izikomo zakhe umbini wakhe yabo nokho uthi unamanzi edlula lawa na wathi wena uthi khonza wena ungumJuda wena uthi Jerusalem Tina sithi kule ntaba wathi sifazane isikhathi siyeza futhi manje sesifikile ukuthi labo abakhonza iqiniso bazokhonza uNkulunkulu ngomoya ngoba uNkulunkulu ngumoya niyabo ubaba ufuna banjalo kwenza kanjalo wenzeni na wayekhuluma naye ukuthintana nomoya wakhe niyabo manje kubulani kumele abe ngumesiya hambi kwalawo masamariya futhi ngokuqondile ngo wathi lekhathaza yakhe bangaka baziyo ukuthi yayiyini na impela wayehlala nendoda yakhe yesithupha ngakho niyabo kuliphutha uma unendoda ephilayo ikhona nobunye nobunye futhi uphume futhi nje noma yisiphi isizathu ulahle inkosikazi futhi umshade uphinde uhambe uyoshada nomunye ushade nomunye anifanele kwenza lokho ngakho wathi yena ngakho ke owesifazane ngecabanga wayehlala nabo ngaphandle kokushada nabo angase ukuba wayengagaza shade nabo angase ukuba wayengagaza shade sanhlobo nje ngakho washo yonke leyo nto ezimbi niyazi wenza zonke lezi zinto embi ngakho lapho esami lapho embuka kanjalo wathi hamba ungiphuzise uthi wathi kodwa ube bewazi ukuthi ngubani obukhuluma naye bewuzocela kimi okokuphuza bengizokulethela amanzi obungeke uze bengizokunika amanzi ungezi lapho kuzophuza wasethi ke hamba ulande indoda yakho uze nayo lapha wathi mnumzana nginendoda wathi usho kahle benamadoda ayisihlanu futhi nalena onayo manje akusiyo indoda yakho lokho usho kahle yena sifazane walalela lo wesifazane manje ngekathi ambiza ukuthi namajuda ngekathi bembona yenza lokho na ngabe yamqonda njengomesiya na abo bathi uyini na uBelzebule umbhule bathi lawo mandla ayengubelzebule futhi babiza umoya kaNkulunkulu owawenza lokho kwahlukanisa umoya into engcolile wathi ngikhuluma yize liphambene nami lizokuxolela kodwa ngolunye usuku umoya ongcwele uyeza ukuzokwenza into efanayo futhi ukhuluma yize li ngeliphambene naye ungeke uxolele ngalo ngakhona yabo lapho isikhona namuhla uma kwenzeke namhlanje izwi lingi libambene naye ningeke lixolele noma kunomhlaba noma emhlabeni ozayo ngakhona yabo lokho lesi sizukulwane sikwenzile manje ngicabangeni cabangisisani kalani lamazwi anesizotho manje amajuda athi le ndoda yenze lezi zinto ngopesabhule ungudevele umbhule siyazi ukuthi ukubhula kungudevele ngakho wathi le ndoda ingumbhule ngakho baxalela ngokumbiza umbhule kodwa emva kokuba esefile nomoya ongcwele wabuya lapho-ke wasekwehlukile nebo futhi lokho kusesizukulwaneni sabezizwe manje cabelani manje amajuda ayesekubonile vele akugxeka amasamariya akwemukele futhi wathi mnumzane ngiyabona ukuthi ungumprofethi izokwenzani ngakho msamariya na ngiyabona ukuthi ngumprofethi siyazi ukuthi uma umesiya efika uzositshela lezi zinto yabo babemazi umesiya ukuthi uyoba ngubani wathi siyazi ukuthi umesiya obizwa ngokuthi ngukristu umefika uyositshela lezi zinto kodwa wena ungubani na ngabe ungumprofethi wakhe na wathi nginguye nginguye futhi phezu kwalokhu manje lalelani phezu kwalokhu washiya imbiza yakhe yamanzi futhi wagijimela emzini futhi weza wathi endodeni esesezitshaladini igijima edabula emzini wathi uzani ibona umuntu ongitshele izinto engizenzile ngaba kusuye yini yena impela umesiya na futhi iphepheni lathi wonke umuzwe wakholelwa kuye ngoba wesifazane wayesho lokhu ukuthi wabatshela ngoba wayengumesiya manje uma ngabe leso kwakuyisibonakeliso sikamesiya izolo futhi unguye izolo namuhla naphakade kuzoba yisibonakeliso sifanayo nanamuhla ngabe kunjalo na bangaki abazovumelelana nalokho na impela yebo kuyafana kulungile manje kuyoba yinoma yiyibi enye indoda ehlukile na qabo wathanda wakhala walila walala wayedlana waya kodoba wenza njengawo woko omunye umuntu wayengumuntu nje niyabo kodwa nokho wayengumesiya ocotshiwe manje siyakhumbula ngale bhayibhelini lokho kusitshela emuva le lapho besiya emibhalweni eminingi futhi sifakazisa ukuthi ibhayibheli liyasho ukuthi kuzoba khona usuku olungeke lube ubusuku noma imini nje usuku oluhaqabele izinhlangano nebandla futhi kwenele ukuba kusindiswe kodwa ngesikhathi sokuhlwa kuyakuba ngokukhange bangaki abake bafunda lokho ebhayibhelini na impela nebo manje ngamanye amazwi ilanga liphuma empumalanga futhi lishona entshonalanga ilanga lifanayo liphuma empumalanga lishona entshonalanga awu uma intendela kankulunkulu i-son iphuma empumalanga ebantwini basempumalanga imputshuzeko iyahamba ihamba nelanga futhi sisogwini lasentshonalanga manje uma uwela uya eshayina futhi ubuyela empumalanga futhi ngakho-ke indodana efanayo ekhanye empumalanga manje seyikhanye entshonalanga ngobhaphathizo ofanayo kamoya ongcwele izibonakaliso ezifanayo izimangaliso ezifanayo umesiya ofanayo ngabe kunjalo na kuyoba kukukhanya ngesikhathi sokuhlwa indlela yenkazimulwe impela yethu la kunjalo sisesikhathini sakusihlwa kukhanya kwakusihlwa ilanga liyashona umesiya uphakathi kwethu indodana kankulunkulu esimeni sikamoya ongcwele iphakathi kwethu niyakukholwa lokho na niyangikholwa ukuthi ngiyinceku yakhe na niyakholwa ukuthi lokhu engilitshela khona kuliqiniso na niyayikholwa indaba yaleyo ngelosi yayizola ekuseni kuthanga ekuseni na niyayikholwa na ngakho-ke makuthi unkulunkulu wasezulwini makuthi unkulunkulu wabonakala kimi ngesimo salolo thingo inkosazana makakhulume futhi makuthi umzimba wami unikele kuye umphefumulo wami umoya nengqondo kunikelwe enkazimulweni yakhe ngenkathi ngangisafuna leyo ngejetsho yokugcina futhi ngazi ukuthi izoba eyokugcina ngakusele ngqo imizuzu emithathu kushaye ihora leshumi ngqo futhi ngangishilo ukuthi kuyoba ngasehoreni leshumi ngiyazi wathi yisho okuthandayo kuzoba ngaleyo ndlela akakaze kwehlulekise kuze kube yimanje noma ngabe yini yisho okuthandayo nje kodwa okwehlandla lesishiyagalombili kwake kwenziwa kwakukulowo wesifazane mncane uhlezi emuva lapho manje ngiyacabanga ngibona futhi urayithi ohlezi lapha uhechi right ngenkathi ecelele abakhe ababili abantu nangu yalapho khona lapho manje ngensindiso yabantwana bakhe ababili kwakungesikho na wayephambene nakho ngokuqinile ngathi ngikunikeza abantwana bakho egameni likajesu kristu bawela emathangeni akhe u-edaltin umbhaptisti ohlezi lapha uvela ezansi kentaki ohlezi khona lapha nje bangaka abantwana nabo edna abantwana bayishumi nambili beme khona lapha wacelela abantwana bakhe ngaphumela ngaphandle kwesakhiwe u-ed uza kimi futhi ngathi -ed umoya ongcwele wawukimi kimi wathi nikeze mnike ngathi ngikunika abantwana bakho wonke kamunye wabo basindisiwe futhi babhaphathiziwe nayo intsha yakhe ihlezi ekhaya ilindile ikhala wasindiswa kusukela ekukhululeni kwakhe enhla lapha lo mfowethu ongubhaptist ovela ezansi oho muhle kanjani uma esekhuluma ngiyamtshela manje ngenkazimulo yakhe ukuba zibonakalise ukuthi ungukristu ukuthi ngikhuluma iqiniso manje ukuthi ongakholwa ngahle angakwazi ukuphunyuka ngifuna abantu abalapha ngaphakathi abagulayo nabadingayo abanesidingo sikankulunkulu engingabazi izihambi ngaphakathi emasangweni ethu abantu engingabazi lapha futhi unesidingo sikankulunkulu phakamisani izandla zenu abantu yonke indawo lokho kulungile cishe nje ngokuvamile yonke indawo ngiyacabanga abantu engingabazi uma ngibiza umuntu owaziyo ukuthi lowo ngiyamazi futhi nawe uyangazi futhi sejwayelene omunye nomunye ungashe lutho wena nje vele uthule du uma indodana kankulunkulu kungukuthi uyiyo nomlayezo wami uqinisile naleyo ngelozi ngenkathi sakusele imizuzu emitshatshu ukuba kushaye ihora leshumi ngathi nkulunkulu ubonakale ngimi esikhashanene sedule ulolojinga lenkosazana imizuzu emitshatshu angiboni ngwejeje imizuzu emitshatshu kuzomele ungilethele yodwa unkulunkulu engumahluleli wami ngikusho ngokufunga isandla sami siphezu kwebhayibheli ungakholelwa ekufungeni ibhayibheli yaliyikusho lokho lithi ungakwenzi lokho kodwa unkulunkulu ungumahluleli wami ngwejeje yagijimela ezansi esihlahleni futhi yahlala njengncamashingo akakaze akwehlulekise akakaze akwenze abaningi babo bakhona lapha ukuzokwazi lezo zinto ngiyazi ukuthi yena lo unkulunkulu ofanayo ulapha kunamakhadi omkhuleko anikeziwe angiyofuni sizobavumela bakhulekelwe ngemizuzu embalwa nje bazonyukela emqeni angifuni abantu olapha noma ngabe yini ngifuna izihambi ngifuna abantu abangangazi ngifuna ningena emqondweni wenu ngifuna nihambe nicabanga futhi nikhuleka futhi nithi unkulunkulu leyo ndoda ngiyazi futhi kwelinye isuku osifazane omncane wacindezela esicukwini wayena kathaza yomopho futhi wathi uma bonke ababo babethi nakhu labo ekhona mbukeni nanguyalo umgalile nokunye nokunye bonke labo rabi nokunye nokunye beme lapho bathi rabi sifuna isibonakaliso sivela kuwe nokunye nokunye kanjalo lona wesifazane omncane wathi ngiyamkholwa ukuthi uyindodana kankulunkulu futhi ngiyakholwa uma ngingakwazi ukuthinta nje kuphela umphetho wengubo yakhe ngizophiliswa bangaka bazi lokho na wamthinda hayi ukuthi wayezwa kodwa wama waguquka waqalaza wathi ngubani ungithintile na ukhona ungithintile wonke umuntu wathula ngempela wathi ukhona ungithintile wathi ngubani ungithintile na futhi waqalaza waze wamjola isifazane omncane wayengeke akwazi ukuzifihla akakwazanga ukukujola wamjola futhi wathi ukugola kwakho kukusindisile washo wamtshela inkathazo yakhe yomopho ukuthi isisindisiwe ngo yama ngqi ngenxa yokuthi wakholwa futhi ukukholwa kwakhe kwathinta ingubo yakhe niyakukholwa lokho na kulungile manje ngabe ungumphristi omkhulu namuhla siyazi esandleni sabunene sikankulunkulu ngisele ekuvumeni kwethu na ngabe ibhayibheli liyasho yini ukuthi ungumphristi omkhulu ungathintwa ngokuzwelana nobuthakathaka bethu na ngabe kunjalo na kulungile uma ugula qala ukhuleke uthi inkosi nkulunkulu ngisanda kuzo mlayezo angiyazi le ndoda ngingilapha ethabenakele ngizi lapha lele kusine ibandla lami lasekhaya ngivela ndawo ngivela ngaphandle kwedolobha ngivela ndawo ngiyazi ndoda kodwa ikwenza ibukeka ikwenza kube yiko ngempela ukuthi nguwe futhi ushilo ukuthi ubonakale kuyo ukuthi umlayezo wayo bewuqinisile nokuthi uzenza kanjani lezo zinto manje angiyazi ndoda kodwa ngazi wena ngoba uma izinikele kuwe nawe usebenzisa umzimba wayo ukukhuluma amazwi akho uqobo ngayo ivumele ikhulume kimi ngivumele ngithinte ingubo yakho Nkosi futhi ubone ukuthi uzokwenza noma qhabo ubone uma engunkulunkulu uma esalokhu ngunkulunkulu angazisebenzisa izindebe zami ukukhuluma amazwi afana nalawo ayibeyo wakhuluma ngoba anganezindebe kodwa izami nezakho akanamehlo kodwa wethu ngakho uvele ehlele phansi futhi asebenze ebandleni lakhe ngemizimba yethu niyakukholwa lokho na uyasebenza yena uqobo yilokho akusho imisebenzi engiyenzayo nani niyakwenza efanayo akunjalo na imisebenzi efanayo nizoyenza leyo kwakuyimisebenzi ayenza ukufakazisa ukuthi wayengumesiya. Manje uma engumesiya futhi unguye, ngakho ke lokho kuliqiniso. Ngakho ke wenze imisebenzi efanayo njengamanje ngebandla lakhe ayenze ngaleso sikhathi. Lokho kufakazela ukuthi kuqinisile, ungakhathaleki ngawo wonke amahlelo enu. Oh, haleluya. Umdedlana mfowethu Kid nodadewethu Kid uhlezi lapha bobabili futhi baneminyaka engamashumi ayisishiyagalombili kudala. Ishumayela ngingakazalwa futhi wayelele lapho ngokuyobusa efa enomhlavuza cishe eminyakeni emibili edlulile besika endlaleni yakhe phezulu lapho e-Ohio. Babengabangani bama bathandeka kakhulu. Udadewethu Kid wangibiza wathi, Billy kungcono usheshise, uyahamba nje manje. Futhi uBilly nami sacishe salishisa lelo sekeni lemoto yami. Indala sinikela lapho ngenkathi ngifika lapho kamelweni masinyane nje ngenkathi ngifika lapho umoya ongcwele wakhuluma isho kanje Inkosi. Nango emile ufakazi ukazibula kaNkulunkulu waze wenza ngisho udokotela wakhe wadabuka wonke ukuthi nje unguNkulunkulu. Ngangingakwenza lokho na cabo mnumzane, amazwi ami aweko ngaphezu kwanoma yimuphi umuntu, kodwa lowo wakungu-isho kanje Inkosi. Amen. Minyakeni edlule ezansi ezindabeni zaseKentucky ibandla lidedlane likaNkulunkulu noma abanye babo bephakisha futhi behla emaceleni egquma bebhula umbila ngezincezu zezinto nomama Kid omdala ukondla isixuku sabantwana behlanzela ebhavini ukuthumela umyeni wakhe ngaphandle ensimini. Ngakho nabo abasemashumini ayisishiyagalombili behlezi phezulu lapha namuhla bejabulela ivangeli likaJesu Kristu leshayela amakhulu nokuthile kwamamayela ngesole kuseni lonke isonto. Ngisho mayela ezansi lapha uma benge ezwa ngakho impela sibathumelela izimemo bafuna ukuza busisa izinhliziyo zabo zincane ezindala. Kunjalo ngifuna wonke umuntu lapha abaxawule kulokhu kuza uma bengakwazi babusiseni. Manje khulekani, oh ngijabula kakhulu ukwazi ukuthi unguNkulunkulu umuzo njepho. Wena uthi ubambezelelani mfowethu Branham na kumele yena bengishumayela lolu ngolunye ucobo. Futhi uma esekuza futhi akwenze bangaki phakathi lapha ke obulayo bazomemukela yena njengomphilisi wabo na? Akamisa izandla zakho nje bonke abantu abagulayo. Uma ezokwenza akamisani izandla zenu wonke umuntu ogulayo ongabona ukuthi uMesiya uKristu uphakathi kwabantu ekhuluma. Khulekani kholwani, ngizozinikela kulolu hlangothi lwendlu. Nginabaningi abakhulekayo, ngiyalubona ucobo. Bukani bangaki ozwe lokho, leyo nsika yomlilo lapho, leyo sayensi ebilenga eWashington DC na niyayazi nasi sithobisayo khona lapha. Nsika yomlilo efanayo yaholo Mose ngenkathi ngisho nesayensi yathi ngolunye usuku iyoba sebashalofini ezitolo zosheli, yiso kuphela isidalo singaphezu kwemvelo esake sathetshulwa.
Ngiyongelo
sefanayo khona lapha epulpiti njengamanje. Yifune ngiliphosela inselelo ukuba niyikholwe nina bangaphandle kholwane. Manje ngifanele nje ngiyibhekisise lapho ngiyibona iya ngakhona. Hloniphani ngokuzithoba wonke umuntu ebukhoneni bayo leso simanga. Ngibona indoda nansi lapha ikhona ihlezi ngakwesekunxele sami ngemuva ngo lapha ekhoneni ikhishwa isifo samankanka nenkathazo yesisu kodwa ngayo yonke inhliziyo yakho. Ngaba izihambi kimi lowo ngumnumzane Wells lelo igama lakho umnumzane Wells usuye walapha ngowasendaweni ebizwa ngokuthi i-Orol eyinyo lelo iqiniso ngabe iqiniso na? Izihambi kuwe uma lokho kunjalo phakamisa izandla zakho sukuma ume ngezinyawo zakho. Jesu Kristu yakusindisa. Uyakholwa manje na? Uma ungakholwa nje manje lapho lo mfakazi angikaze ngimbone empilweni yami futhi izihambi zokuphelele phakathi kwethu ngelo kwelinye izwe futhi umoya ongcwele manje noma ngabe yini ayishilo kuye ngeke ngazi ngize ngithole leyo tape ngale ucobo oluza phezu kwakho. Kodwa indoda iyazi lokho tshele khona kuyiqiniso. Ngabe kunjalo mnumzane na? Ya, sixakile nakho. Ngabe ngufakazi kuye ubani owenza lokho na? UMesiya uKristu. Nandi nenekazi lihlezi emuva ngqonga phandle lapha phakathi kwabantu khona lapha niyakubona lokho kukhanya phezukwalo na usushe inkathazo yesikhumba.
Mrs. Pittman.
Nkosikazi Pittman uvela eOwensboro. Uma ngabe usihambi vayizelise isandla sakho. Ngabe lezo zinto ziliqinise na vayizelise isandla sakho. Nkulunkulu kuphilisile ngikaze ngimbone isifazane nokho embonweni kuphela. Ukuze nikwazi ngale kwakho kude wesifazane ogama lakhe lingu-Elise. Nkosikazi Elise, usifazane omncane unenkathazo yabesifazane, uzihambi naye. Uma lokho kunjalo vayizelise isandla sakho. Ngumama wakho lona ohlezi eceleni kwakho lapho na. Ilinikazi lihlezi labo lihlushwa wesaba umthuba evangeyo kwesaba phezu kwalo. Uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho ninikazi. Kulungile, kwesaba sekuhambile ngaye ekhaya. Usinde, ngikuphonsela inselelo ukuba ukholo. Emuva le ngemuva ekhoneni, emuva le indoda evela eMinnesota enenkathazo yomgogodla. Igama lakho ngumnumzane Cousin. Sukuma ume ngezinyawo zakho, inkathazo yomgogodla wakho isihambile. UJesu Kristu yokusindisa. Khona ngqonge emuva lapho ininikazi eligulayo livela ngaphandle kwedolobha, livela endaweni ebizwa ngokuthi yi-Blue Island. Linenkathazo yenhliziyo lapho kuseduze ne-Chicago. Nkosikazi Braden, sukuma mungena ukuphiliswa kwakho. Hambe ekhaya futhi usinde egameni likaJesu Kristu. Ngiyakholwa na nithini ngakulolu hlangothi na? Niyazi ukuthi lowo ngumesiya na? Engazi kanjani umuntu na? Bonke laba bantu ababiziwe kuze kube manje futhi bayazi ukuthi angazi lutho ngawe. Phakamisani izandla zenu nonke nina bantu ababiziwe yonke indawo. Niyabona lapho na?
Somebody behind me praying. Back over the room. Young fellow right here.
Kuna muntu yemva kwami ekhuleka emuva ngale kameleni. Ngomva omncane unekhanda elimhloshana, ukhulekela umzala ophandle eKansas onomhlavuza. Woza ngaphambili emnyango, yiba nokukholwa kuNkulunkulu. Uyakholwa na?
Elmer, that's some connection with you.
Elma, lokho bekungukuxhumana nawe. Ngibona ubaba wakhe ehlezi lapho, umkakhe, umfuthi wegazi ophakeme. Uma ukholo, uNkulunkulu uzokuphilisa. Angazi kunjalo. Unjalo na? Kholo ngenhliziyo yakho yonke. Niyakholwa na? Niyakholwa ukuthi uJesu Kristu kuMesiya na? Niyakholwa ukuthi ubukhona bakhe bulapha na? Kumbulani, uma omunye wesifazane athi nengubo kaJesu waba buthakathaka, amandla kuqina aphuma kuye. Sengicishe ngiphele manje. Ngiyakholwa na? Ngakho ke asikhwelemise amakhanda ethu umzuzwana.
Oh Jesus, Messiah of God.
Oh Jesu, Mesiya kaNkulunkulu, wena ohlale useduzane. Abantu bayazi ukuthi uyindodana kaNkulunkulu, ukuthi ukhona lapha manje. Izibonakaliso zakho ezinkulu nezimangaliso kuyafakazeleka. Babusise Baba, babusise. Ngiyakhuleka bavele khona manje bakhole ngenhliziyo yabo yonke ukuthi wena uMesiya nguye omelapha. Ngeke ngenza lokho, lokho kungeke kwenzeke ngokobuntu Nkosi.
Miracle to see the power.
Izimangaliso kubona amandla kaMesiya yeze endaweni encane, endaweni ethobeke njengalena, ngoba lokho wakwethembisa Nkosi. Ngomusa wakho lapha ubuzosenzela umusa, ngoba lokho isithembiso sakho ukusenza usenzile. Siyabona ukuthi awubashiyi abantu bakho. Manje Baba Nkulunkulu, makuthi labo abanamakhadi okukhulekelwa abeza emceni wokukhulekelwa kwangathi bangaba nokukholwa ukuba bakholwe. O Nkulunkulu Somandla, ngenkathi izandla zibekwe kubo, mabangene laba bethokoza bememeza bedumiza uNkulunkulu ukuthi baphilisiwe. Sibe khona Nkosi, futhi yenza labo abasindisiwe bazi ukuthi kunezimfihlo kuNkulunkulu. Nkulunkulu wembule izimfihlo zenhliziyo, wazi yonke imicabango yasengqondweni yethu. Sibe khona Baba, sicela egameni likaJesu Kristu. Amen. manje nina namakati okukhulekelwa ngaphandle kwejamelini nina bantu yini lapha ngasechabenakele yonke ndawo ngalapha namakati okukhulekelwa ngiyakholwa na ngabisana zala zenu futhi kodwane ukuthi isidalo esingumuntu singeke sikwenze lokho lokho kumele kuvele kuNkulunkulu ngiyakholwa ukuthi isethembisa sikaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu wathi uzokwenza na kulungile ngakho ngiyazi ukuthi umuntu mumbe ulapha ngaphandle komuntu ngithethele lizwi ngesifungo phambi kukaNkulunkulu abantu enikhulumile kubo noma bekungubani akubazi futhi abangazi bayizihambi nje yezivele zathi kinga phakathi thebelekele lapha noma ngabe babekude ngibona imibono phezu kwabantu lapha abalapha ejabulekele kodwa bayekeleni ya nje bayekeleni labo bantu ababiziwe noma ngabe ubungubani ukuze abanye bangabona ukuthi nizihambi phakamisa isandla sakho nebo wonke umuntu bonke izihambi into ethize nje yilokhu ingihambisa ngibone nenekazi eliyikhaladi libonakala phambi kwami sonke isikhathi kunesifo samathambo nomfutho wegazi yophakeme yebo izihambi phakathi kwethu uvele eMemphis inkosikazi sazi lelo yigama lakho okokuqala ulapha uyakholelwa enkosini ngenhliziyo yakho yonke na ngakho-ke ungayekhaya futhi usindiswe uphiliswe uNkulunkulu umthathela khona khulani ngenhliziyo yenu yonke wonke umuntu phakamisani izandla zenu manje wonke umuntu khulani ngezinhliziyo zenu zonke bekani izandla phezu komunye nomunye woza lapha mfowethu Neville woza lapha sipho umkhuleko sisenamakhanda ethu ekhotheme mfowethu Neville uzokhuleka